Asi khothamise amakhanda ethu mzozwana njengomkhuleko.
Oh
Nkulunkulu, siyakubonga kulobobusuku ngale nhlanganyelo enhle sibe nayo kuleli viki ledlule ngasezwini lakho nabantu bakho. Futhi sizocela wena Nkulunkulu wethu ukuba ubusise laba abethamele lo mhlangano. Futhi bawesekela ngazo zonke izindlela, futhi kwangathi le mbali encane yensindiso ingafi neze kulabo bantu, kwangathi ingaqhubeka nje iqhakaza kuze kube khona imvuselelo efishini endala leyo nje eshanela sonke isizwe. Siphe khona Baba, sinikela zonke lezi zinto kuwe manje. Senza konke sikukholwayo, lokho okuhle ukwedlula konke ebesingakwenza, futhi sikushiyela kuwe konke. Siphe inala eyedlulele kulobu busuku Baba, kwangathi kungebe bikhona yedwa umuntu obuthakathaka phakathi kwethu lapho inkonzo isivaliwe, hhayi ngokomoya noma ngokomzimba. Nalo lonke udumo liyakuba ngolwakho, ngokuba sikucela egameni likaJesu. Amen. Ningahlala phansi. Uma ungena nkinga kunjalo, lokho kulungile mfowethu. Ngithe nje ukusha izwi kancanyana, ngakho bengisondeza lo mfo omncane kimi lapha. Angazi ukuthi kunini lapho ngijabulele khona inhlanganyelo nabantu njengoba nginakho kuleli viki ledlule edolobheni lakithi. Leli bekuyijubhili nje langempela kimi. Ngiyaxolisa, ngidingeke ukuba ngize kini ngikhathele, kodwa nje sengithi angibe ngaleyo ndlela ngaso sonke isikhathi, ngoba ngihamba ngaso sonke isikhathi. Futhi siyahamba manje kusasa siye Concord. Ngikholwa ukuthi yiyo eNew Hampshire ubusuku obubili. Lokho ukuhlala kwethu isikhathi eside, futhi siyabonga ngakho kini, ngakho konke enikwenzile kwi-World Harvest. Abangabaxhasi bethu impela siyababonga nge ukusiletha lapha, nakini befundisi enibambisene, nakubantu abangafundele lutho, nani bantu abasinike iminikelo nezinto, okhokhe izindleko. Futhi umfowethu veli usanda kungitshela nje ukuthi bekukhona uhlobo lomnikelo othathiwe manje wezimishini nami uqobo. Lokho ngiyanibonga ngayo yonke inhliziyo yami ngolwazi oluhle ukudlula lonke lukaNkulunkulu. Ulwazi lwami uNkulunkulu azongipha lona, ngizokwenza konke okusemandleni ami ukuqinisekisa ukuthi kuya embusweni kaNkulunkulu. Futhi manje uma noma ngasiphi isikhathi ngingaba yisibusiso kini, noma ngisize, noma ngayiphi indlela, ningazise nje ngi Panele ngu Post Office Box 325 Jeffersonville, Indiana. Noma uma ungakwazi ukukhumbula nge Post Office Box, vele ubhale Jeffersonville, Indiana, futhi kuzoza kimi. Futhi uma nginganithumelela indwangu yokugcoba, nginikhulekele. Futhi noma yini engingayenza kunisiza, ngenze impilo ibe ngcono kancane kini, ngingumfo wenu kuKristu. Bese ukuthi ke ngethemba enkosini ukuthi ngolunye isuku kuyothokozisa kuNkulunkulu nasentandweni yabantu ukuthi sizobuyela emuva futhi kini, ngoba ngempela sikujabulele lokhu ukuhlala ngokuba lapha. No, Dokotela Veli, nami uqobo, nomnumzane Sweety, noBilly Paul, uLeo, noJean, abafana bamatape, nomfowethu Satmani nendodana yakhe, sonke sifuna ukunibonga ngomusa wenu nenhlanganyelo yenu. Angikaze ngikubone okungcono ezweni, futhi ngacabanga ngenkathi ngihamba ngifika eNew England ukuthi kuyoba yisitashi impela, iqembu elingena ndaba labantu abazazisayo abadla ngoludala, kodwa ngithole ukuthi lokho akulungile. Ngokuba ngowaseNingizimu, bebelokhu bethi ukuba nomuzwa omncane mayelana neNingizimu kusobala, nonke niyazi sanqoba impi, niyabo, niyakwazi lokho. Awasekho amaYankee asele, oyedwa nje owaseNingizimu. Ngatshela omunye lokho esitolo othenga udlele kuso lapha ngolunye usuku bama base bengibuka ukucabanga ngaleyo nkinga nibonile ukuthi uMningizimu wathini kuyanki ngekathi efana wamthumelele telegram wathi uNkulunkulu akubusise yanki ngethemba kokubona futhi kungani lokho kwakungeke kube sendaweni yokuqala na kunjalo kubi kakhulu ukuthi sifanele sibe nalokho kodwa ngiphathwe kahle ngempela futhi bakhuluma ngokuphatha kahle izihambi kwaseNingizimu ufanele uze nyakatho ukuba ukuthole kunjalo kuhlose ngempela lokho kuhle kakhulu ngakho uNkulunkulu akubusise into enhle kwedlula zonke engingayisho futhi ngineqiniso uma ezokwenza lokho sonke siyohlangana futhi ngolunye usuku mhlawumbe uma kungesikho kulokho ukuphila siyohlangana ekuphileni okuzayo yilokho esikubheke ngabomvu kuleli viki ubusuku bombalwa obedlule kakhulukazi ngithe ukuba nephimbo elibi ngilitshelile ukuthi bengingathanda ukuba ngishimayele ngezinye izihloko ezinje ngokuthi ukhozi luhlakaza isidleke salo kanjalo njalo kodwa nje angiyibanga nalo iphimbo lokukwenza bengithi ukuba buthundu kwezinye zezinto engizishilo kodwa embhalweni ngizama ukubeka isisekelo ukuthi kulezo sisekelo uma nizosemukela iNew England ingaba nevuselelo ezoshanela hayi iNew England kodwa izwe ngoba sonke silambele isinkwa sokuphila sibuyele ezindleleni ezindala futhi sibuyele evangelini eliyifashion endala futhi asiligcine lihamba kunabantu abenele phakathi lapha kulobubusuku abazothatha lokho bakubeke enhlizweni yabo ngiyanitshela benizoba sematheni ephephandabeni iviki kusukela manje kuye yonke iNew England kungenziwa uma nje uvumele uNkulunkulu agcwalise inhliziyo yakho nomphefumulo nokuphila wena konke okunye kwakho kuzokwenzeka uyonihola kusukela ngaleyo nkathi kuqhubeke futhi manje kulobobosuku kusisondele kuphelani kolwethu oluncane uhambo lwaseNew England sinobunye cishe ubusuku obuyisishiyagalombili ezifundazweni zaseNew England lapha futhi siphelele eNew York eManhattan Center bese kuthi ke kuqhubeke ngikhole ukuthi kungolokuqala kuJuly sizoba ngale Philadelphia kwi-International Convention of the Full Gospel Businessmen angazi nje ukuthi kukuphi i-convention hall ngiyakholwa lapho yilapho okuzoba khona futhi leyo yi-Full Gospel Christian Businessmen's International Convention kuyoba khona abantu lapho abavela emhlabeni wonke jikelele ngingesinye sezikhulumi zabo ngaleso sikhathi ngakho siyojabula ukuba noma ubani kini lapho uma nikhona ngeke sibe nezinkonzo zokuphulukisa ukukhuluma nje ngingathanda ukuba nethuba khona ke ukuxhawula isandla sakho futhi sivuselele ukwazana kwethu futhi manje kulobo busuku ngifisa kuphenya embhalweni lapha kungcono ngibuyise lento ngineqiniso ukuthi niyangizwa noma kanjani nizwa kahle na emuva ngemuva nizwa kahle na phezulu kuvulando sesitezi na phakamisani izandla zenu uma ningizwa phakamisani nje awu lokho kuhle ayikho into efana nezwi likaNkulunkulu ngiyathanda nje ukulifunda ngoba ngiyazi ukuthi ungaphumula phezulu kwalokho okufundayo futhi manje uJPC Smith wage wathi lapho esezofika ezantsi kupheleni kohambo lwakhe omunye wambuza wathi mnumzane Smith yipi into eyayixhuxhumisa kakhulu ongayikhumbula enkonzweni yakho na wathi kwakungumnikelo futhi bambheka ngokuthi ukuxaka wathi babengithethela umnikelo ngobunye busuku futhi ngikathi ngingena eminyango ongemuva wathi kwakukhona intombazanyana imi lapho nesiqephu esincane sephephe esandleni sayo imanikiniki ngempela futhi impofu futhi yathi nakho mnumzane Smith bebefaka umnikelo wakho phezulu lapho epletini yathi kodwa ngiyesaba ukuthi bebengeke bawemukele owami ngakho ngicabange ukuthi bengizovele ngikunikeze wona lapha mnumzane Smith yathi ubaba wami usindisiwe nomama wami usindisiwe emhlanganweni wakho futhi bengifuna ukukunika umnikelo wami yikho konke nginakho wathi ayibusiswe inhliziyo yakho sithandwa wayimbambathe khanda futhi waqhubeka futhi awusoze waqagela ukuthi kokuyini uswidi omncane usongwe esiqeshini sephepha wathi lokho bamshaya kanzima acishe njenganoma yini. Kwase ukuthi ke izolo busuku ngenkathi ngenyuka ngezitepisi ngacabanga ngalokho bekukhona ejwayelekile encane intombazane yase-New England cishe neminyaka yesithupha ubudala noma isikhombisa imi ezansi lapho emshinini wekhokhi. Ngiyabathanda abantwana abancane, nginomfana omdadlana ekhaya uJoseph omncane, nabo ngokushesha nje lapho ngingena ngani singifanele ngimgqoqoshe niyazi bese ngimpampisa futhi siyahamba siyozingela niyazi futhi ngakho. Futhi bekukhona intombazanyana imi lapho ngathi bengikhuluma ngikhuluma kubafo abenyukayo yaqalaza yona lokho kuncane ukubiza ngokuthini izinwele zisontekile kanjalo na umsila wehashi lapho na khona lapho na namantombazane ami amancane anakho nawo ngakho-ke ngathi unjani isithando na. Futhi yathi awusho mfowethu Branham ngikukhonzile ngicabange ngalokho izikhathi eziningana ubusuku bonke ngenkathi ngivuka izolo ubusuku. Lokho nje bekusho ukuthile kimi lowo mntwana omncane esho lokho ngikukhonzile mfowethu Branham ngizokukhumbula lokho. Ngathi sithandwa lokho kuyafana nakimi ngikukhonzile nami abantwana abancane abasondeli yini eduze kwakho na. Ngiyakhumbula eFinland emva kokuvuka kwalowo mfanyana benginesikejane saleyo mali nje ethi nje ngiqagele benizodingeka nibe nenqwaba enkulu kangako ukwenza ikoda futhi ngakho bekungenjalo bekungasizi ngalutho ngithi ngakho bengizolinda kuze ukuthi yonke imenenja nabo bonke babe nabo bonke zansi endaweni bekhuluma niyazi. Ngiyophumela esitaladini futhi ngitholele imali abantu babenginika yona bayifake emaphaketheni ami ngiphuma niyazi futhi ngiyothola wonke uswidi engangingawuthola futhi ngangiba nohide lobantwanyana nje ibanga le yasedolobheni bonke abafa abancane. Ngiyakhumbula ngenkathi lowo mfanyana owayekade evusiwe ngikufundile encwadini futhi ngakho lokho kwahamba izwe lonke futhi ngalobo busuku ngingena ezimbili noma ezintathu izindlu zasedolobheni ngaphambi kokuba besingafinyelela ngisho emesuhali lapho esasinezinkulungwane ezingamashumi amabili nanhlanu lapho futhi bangivumela ngikhulume nabo bese-ke babenze baphume ezinye izinkulungwane ezingama shumi amabili nanhlanu ziyangena kanjalo ngakho ngiza ngehla ngesitaladi amasosha amancane aseFinland abantwanyana abasebancane abangagazi bashefe bona abafana abancane abanobuso obubushelelezi nje namajazi amade amabhuzi amakhulukazi futhi babehambisana babeqaphelile behla ukuvimbela abantu emaceleni. Futhi ngibone into ethize yenzeka lapho amasosha amarashiya emi lapho kulokho kubingelela kwaserashiya izinyembezi zehle ezihlathini zabo bathi sizokwemukela unkulunkulu onjalo onamandla okuvusa abafileyo. Yini eyabangela ubukhomanisi na ibandla lehlisile kunjalo sizokwemukela unkulunkulu onjalo. Futhi ngiwabonile amasosha aserashiya egaxa ifini ngezingalo zawo futhi awagone futhi awambambathe emhlane. Noma yini eyokwenza umrashiya ambambathe umfini noma umfini ambambathe umrashiya izoxazulula izimpi, uKristu uyimpendulo ngaso sonke isikhathi. Ngangena nje namasosha amancane amahlanu noma ayisithupha engizungezile ekhiphe imimese yawo emincane okusaqala endaweni encane sasesenyuka ngezitebhisi njengoba ungena futhi ngaleyo nkathi ayechule lithi kholwa kuphela ngolwimi lwawo. Futhi ngale ndlini yokulala yamanenekazi intombazanyana yaphuma lapho yayingukubukeka okudabukisa kakhulu kwedlula konke ngake ngakubona izinwele zayo ezincane zimanikiniki nesiketi sayo esincane simanikiniki sonke. Futhi yayino yayingumntwana ohluphekile yayine nensimbi yokwesekela eyizungezile lapho isithombe sayo sisencwadini imininingwane yaso ayikho lapho kodwa isithombe nje nokuncane kwemininingwane. Yayinensimbi yokwesekela enkulu eyizungezile ngale ndlela nomlenzo wodwa wawuthi awube umfishane ngama-intshi amathathu noma amane kunomunye. Futhi yayingasisebenzisi leso sithonhlobo sasishubeka sizihambela futhi yayinezinsimbi ezisekelayo ezazisekela phezulu uhlangothi ngalunye nesicathulo esikhulu futhi ekugcineni kwaleso sicathulo yayinokokuqhasa. nebhande elaya ngale ehlombelayo liwukeke emuva ngemuva kwebhande layo ngemuva kwayo izinduku zokugugela ezimbili futhi indlela eyayihamba ngayo leli bhande lithe ukuyimpintsha yayihlela izinduku zayo ezincane ngokuqhugela ziphume futhi iphakamise ihlombelayo elincane futhi iphakamise lo mlenze okabi bese iwubeka phezu kwalezo zinsimbi zokusekela futhi khona-ke yayingazenza ihambe ngenkathi yayisithi nje ayibe kude kangako njengalelo donga ngenkathi mina ngingena futhi ngenkathi ibone ukuthi ukuthi kwakuyimi awu yona yama yayingazi ukuthini babe batshelile ningangikhathazi ngenkathi ngingena niyazi futhi lokho kucishe kungabi nenhliziyo kodwa ubuyoba ne ubuyovele uminyaniseke bayovele nje banqobelane phakathi kuwe futhi ngakho ngabuka leyo nto encane ngangazi ukuthi lowo mntwana wayefuna ukuza lapha ya futhi isosha eva kwami lakhweba ngikwazanga ukukhuluma nelilodwa igama ngakho ngavele ngalitshela nje umzuzu nje futhi abanye ababili noma abathathu baphenduka umzuzu nje ngabuka intombazanyana ngathi uyafuna ukuza ngapha sithandwa na kusobala ayikuqondanga engikushilo ngaseke ngiyikhweba kanje futhi nansi iza yakhipha izinduku zayo zokuqhugela ezincane yaphakamisa umlenze wayo omncane yase iwubeka ngale yayisiza ngapha futhi ngama nje ukuba ngibhekisise ngibone ukuthi leyo nganyana izokwenza njani futhi yenyukela ngo eduze kwami yama yakhipha izinduku zayo ezincane zokuqhugela yelula isandla phansi yase ibamba iphakethi lami yalidonsela ezindebeni zayo ezincane futhi yanga iphakethi lami yawisa ibhantshi phansi njengamantombazane amancane asefinland njalo ngesizothe impela ibambe izinduku zayo zokugqugela ezincane yayikhiphe isiketi sayo sincane yathi kitos kitos kusho ukuthi ngiyabonga kitos ngabheka ngale nalezo zindebe ezincane zivivezela izihlathi ezincane ezibukeka ziphaphathekile nezinyembezi zehle ezihlathini zayo ezincane ngathola kamuva yayiyintandane encane yempi uyise nonina babekade bebulewe amarashi empini futhi yayihlala ethendeni futhi lelo daba ababeyilungisele lona yayingena yise ingenani na ngiyakholwa ukuba ngangikade ngingumzenziso omkhulu kunabo bonke ezweni unkulunkulu wayeyokuhlonipha lokho kukholwa komntwana ngikwazanga ukukhuluma nayo ngangithi nje ukwesula unyembezo luncane esweni lami futhi ngaqala futhi ngayibona imi phambi kwami embonweni ingafakeza insimbi zokwesekela kanjalo nje ngacabanga ngingayenza kanjani ikuqonde lokho na ngathi sithanda uJesu kuphulukisile yasho lo kitos yayicabanga ukuthi ngangiyilandela yaqala kubuyela emuva kanjalo ngacabanga awu ayibusiswe inhliziyo yayo encane izokuthola ngesinye isikhathi ngaqhubeka ngangena cishe kuphelele kwenkonzo nomfowethu wethu khona-ke ubhili wayemncane kakhulu ukuba abe nami umnumzane Baxter nabo wayemi lapho bacabanga ukuthi ngase nje cishe ngenele babehamba zongenza ngisuke emsamo ngase ngithi o awu biza abahlanu nje cishe abahlanu futhi bese ubakhuphula ngakho-ke babefanele batshele umhumushi owayekhiphe amakhadi omkhuleko futhi sasingakwazi ukukhuluma ulwimi lwesifinishi futhi omunye lapho wayefanele akhiphe amakhadi futhi ngobuso kankulunkulu yayingolandelayo emgqeni ngathi kunkosikazi Isaacseni ozohlangana nami eNew York wayelapho ngobunye busuku umhumushi wami owazalelwa eMelika owesifazane okhuluma isifinishi ngase ngithi dadewethu Isaacseni shona nje njengoba ngisho futhi ngathi busisa inhliziyo yakho encane sithandwa uyintombazanyana ebiphandle lapho umzuzu nje embalwa uJesu kusindisile sithandwa yangale futhi ube nabanye babo bakhumule lezo zinsimbi zokweseka ubambe izandla zakho ezincane ezinqulwini zakho futhi lapho insimbi yokwesekela iphuma vele ushelelise isandla sakho esincane sehlenge sitho sakho bese uyabuya futhi ungikhombise futhi olandelayo kwakungowesifazane bamkhuphula khona manjalo ngezwa ukumemeza futhi nansi iza nalezo zinsimbi zokwesekela ehlombe layo imemeza ngephimbo layo lonke igijima yehla yenyuka ngezitebhisi ezithile ezihamba ngaleyo ndlela ngamandla ayo onke lawo mehlo amancane onke akhanya bha ngiyanitshela lokho bekuyongenza ngizame kubhukuda olwandlekazi ukubona uNkulunkulu enza into enjengaleyo komunye into ethize ngomfo omncane yayithambile ngibathanda ngempela ngingahle ngingaphinde ngiyibone empilweni kodwa ngiqagele ngizoyibona ngakolunye uhlangothi manje sizovula izwi manje ngizokhuluma kulobu busuku emnyakeni webandla laseLaodikeya okungukuthi ngineqiniso ukuthi sonke kulobu busuku siyazi ukuthi siphila onyakeni webandla laseLaodikeya niyakukholwa lokho na lowo kwakungunyaka webandla wokugcina futhi yilona ngumlayezo oya unyakeni webandla laseLaodikeya njengoba ngibe lukhulu kakhulu ekuziphatheni kwabantu nezwe nendlela ibandla elehlise ngayo ngicabange ukuthi mhlawumbe ngizokhuluma kulokhu kulobu busuku ngaphambi kokuba sivule incwadi asikhulume kumlobi kuqala namakhanda etshe khotheme Baba manje sesizovula nje lelizwi siphenye amakhasi futhi sifunde lapha okwengqikithi Besingakucela ukuba ube nomusa nokuba usihumushele izwi ngokuba siyazi ukuthi akukho umuntu okwaziyo njengoba sibonile emibhalweni akukho umuntu owayengavula incwadi noma aqaqa izimpawu kuyo akukho umuntu ezulwini emhlabeni ngaphansi komhlaba kepha iwundlu leza futhi layithatha incwadi futhi layivula futhi lathatha izimpawu futhi lavula izimpawu futhi layembula Owundlu likaNkulunkulu waza kulobu busuku futhi usembulele izwi lakho futhi ulivule ukuze ukuqonda kwethu kuphelele. Nkosi uNkulunkulu angenele ukukhulumana leliqembu labantu abathandekayo hayi ukusho lokhu ukuthi bayangizwa kodwa lokho bekuyoba ngumzenzisi kodwa wena uyazi Nkosi. Futhi ngiyakhuleka ukuthi uzonginika okuthize engizokusho ngalesi sikhathi okungahle kuqala imvuselelo kuba igeleze ngempela siphe khona Nkosi. Kwangathi abagulayo bangaphulukiswa izithulu nezimungulu ukuba zikhulume futhi zizwe izimpumputhe zibone abakhubazekile bahambe kwangathi bangabona futhi baqonde ukuthi uJesu ukhona. Futhi lapho sasihamba kulobu busuku kwangathi singasho njengalabo ababevela eMawuse izinhliziyo zethu bezingavuthi yini phakathi kwethu lapho ekhuluma kithi endleleni na. Ngokuba sikucela egameni lakhe nangenkazimulo yakhe. Amen. In the book of Revelation, the 3rd chapter and the 20th. Encwadini yesambulo isahluko sesithathu nevesi lamashumi amabili ngifuna ukufunda leli vesi lilodwa abaningi benu bazofunda ufunde yonke incwadi. Ngifisa sengathi beningasifunda lesi sahluko sesithathu empeleni lapho seniye ekhaya kulobu busuku kodwa ivesi lamashumi amabili lifundeka kanje. Behold, I stand at the door and knock. Beka ngimi ngasemnyango ngingqongqoja uma umuntu ezwa izwi lami avule umnyango ngiyakungena kuye ngidle naye naye adle nami leyo ingxenye encane nje yalo mlayezo omkhulu ebandleni laseLaodikeya kodwa niyabo kunokwanele lapho uma uNkulunkulu nje ezosivulela lokho khona ke sizoba nokwanele yizwi lakhe futhi kunezikhathi eziningi njengasemlayezweni ngezinye izikhathi besingashumayela amahora futhi ngezinye izikhathi imizuzu eyishumi nje kuya ngokuthi yiphi ingxenye yezwi uNkulunkulu asivulela yona izinto ezincane sizishiya zingenziwe sizama ukwenza izinto ezinkulu futhi iketango lisezingeni lalo lalo eliphezulu kuphele ekuxhumaneni kwalo kubuthakathaka kunakho konke khumbulani akunendaba ukuthi okunye ukuxhumana kukhulu kangakanani akusoze kwabambelela ngaphezu kokuxhumana kwalo okubuthakathaka kunakho konke nebandla liyafana aliqinile kunelunga lalo elibuthakathaka kunawo onke Futhi sizama ukucabanga uma singathela izixuku ezinkulu zabantu noma ezinkulu izikhulumi ezinamandla noma sibe nokuthile okukhulu okufanele kwenziwe noma sihehe ukunaka kwabantu abakhulu Kodwa niyabo uNkulunkulu akabheki njalo kulokho esikubiza ngokuthi kukhulu uNkulunkulu ubona izinto ezincane futhi enhla esizweni sakithi esingomakhelwane eCanada esikhathini esithize esedlule umngane wami olungileyo umfowethu Baxter waseVancouver. Sasiphezulu lapho ekuvakasheni kukaKing George, lokho kwakungaphambi kokuba aphulukiswe enokuqina kwemithambo okuninginingi nesisu sakhe esinezilonda ngaphakathi. Futhi ngempela ngangiyihloniphe indoda futhi ngekathi ehla ngesitaladi ngalolo suku, nokho ehlushwa bathi ubuhlungu ngobukhulu kukho kokubili, isifo sakhe sokuqina kwemithambo nesilonda sakhe sangaphakathi. Wahlala waqonda ngqo ekhothama ezikhonzini zakhe lapho edlula ngasesitaladini. Futhi ngamqaphela umngane wami ngikathi inkosi yedlula, wavele wabihlika futhi wakhala izinyembezi. Wathi futhi Branham, cabanga nansi inkosi, futhi buka indlovukazi igqoke ingubo yayo enhle. Futhi ngacabanga uma lokho bekungenza umuntu waseCanada azizwe kahle kangako engikuhloniphayo, futhi ngicabanga ukuthi lokho kulungile. Futhi uma ubengazizwa ngalo ndlela njengomCanada ngekathi uKing George nendlovukazi bedlula, kuyoba njani lapho sesibone uJesu inkosi yethu edlula na? Izikole zonke zaphuma, nothisha banikeza abantwana abancane amanye amafulegi amancane aseBrithani ukuba bawaphephezelise enkosini lapho idlula. Futhi emva kokuba inkosi isihambe indlela yayo yehla ngesitaladi ngenqola yayo, awu bonke abantwana kwakufanele babuyele esikoleni, futhi intombazanyana eyodwa yayilahlekile. Ngakho bona uthisha waphuthuma esitaladini kuyobona lapho umntwana ayeye khona esixukwini esikhulu sabantu, futhi bamthola emi emva kwesixobo setelegrafu ekhala izinyembezi kakhulu ngenhliziyo yakhe encane. Nothisha wamqubula, wayesemgona ngezingalo zakhe futhi lapho ethi, sithandwa yini engalungile na? Wathi awukwazanga ukubona inkosi yedlula na? Wathi yebo ngiyibonile. Uliphephezelisile iflege lakho na? Wathi yebo ngiliphephezelisile iflege lami. Ngabe umemezile kakhulu futhi wamdumisa kakhulu lapho edlula na? Yebo ngikwenzile lokho. Wathi futhi ukwazile ukubona inkosi na? Yebo. Kodwa wathi awu ukhalelani na? Wathi thisha ngiyibonile inkosi, kodwa bengincane kakhulu ukuba inkosi ingibone. Ayingibonanga futhi bengiphephezelise iflege lami, kodwa bengincane kakhulu. Lokho kungahle ukuba bekuyiqiniso, kodwa akunjalo ngoNkulunkulu. Akunendaba ukuthi umncane kangakanani nokuthi ungabonakala ungelutho kangakanani, uNkulunkulu ubona konke ukukhonza okuncane omenzela khona. Yonke into encane ukhona lapho ukukubuka nokukubusisa ngokufanayo nje njengomuntu omkhulu. Manje sinendaba engejwayelekile kulobu busuku, noNkulunkulu akajwayelekile futhi wenza izinto ezingejwayelekile, hayi ngendlela yakhe yokuqobo kodwa ngendlela yethu yokucabanga akejwayelekile. Futhi ngiyalikhohlwa igama lomdwebi ngalesi sikhathi owadweba lesi sithombe esidumile sikaJesu emgqongqothe emnyango. Futhi nokho lapho isithombe sidwetshiwe ngaphambi kokuba sidume, sizofanele sedlule kulokho okubizwa ngokuthi ihholo labagxeki kuqala. Nokho wabiza le ndoda impilo yayo, yonke impilo yayo ukulungisa lesi sithombe njengoba kwenza isidlo sakusihla sokugcina. Futhi emva kokuba isithombe sesidlule hola labagxeki, khona-ke singalengiswa ihola lodumo, umfanekiso nje pho webandla ngaphambi kokuba lize lithathwe ohlithweni liye ehholo lodumo embusweni kaNkulunkulu. Lizofanele ledlule kubagxeki kubone ukuthi lingakumele yini ukuhlolwa. Ungacabangi ukuthi kuxakile lapho ukuvivinywa komlilo kwehlela phezu kwakho. Konke kwenzelwa ukuhlola ukukholwa kwakho. nababonke abahamba ngokumisa bonkulunkulu kuKristu Jesu baya kuzingelwa akekho shiywa ngaphandle bonke uNkulunkulu akanayo shiywa ngaphandle kulokho bonke abantu bafanele babe nokuqeqeshwa kwabantwana babo futhi ngenkathi lesi sithombe sikhulu sasiya kubagxeki kwakukhona umgxeko oyedwa ogqamile owenyukela kulombhalo thize futhi wathi kuye Mnumzane ngicabanga ukuthi sithombe sakho sikaKristu siyamangalisa ngicabanga ukuthi umnyango nesakhiwo kuyamangalisa futhi ukuzwakalisa kokulindela ukuzwa impendulo evela ngaphakathi ngicabanga ukuthi konke kuyamangalisa kodwa yinye nje into oyishiyile futhi umdwebi wathi mnumzane nomusa yini le engiyishiyile esithombeni samna wathi asikho isibambo emnyango umdwebi wathi ngisidwebe kanjalo wathi awu ubengangena kanjani akulindaba ukuthi wayengongotha kangakanani uma sasingekho isibambo emnyango na wathi mnumzane kulolu daba isibambo singaphakathi lowo ongaphakathi ufanele avule akakwazi ukuvula ngaphandle akakwazi ukukusindisa ngaphandle kwentando yakho akakwazi ukukuphunukisa ngaphandle kwentando yakho akakwazi ukuthumela imvuselelo ngaphandle kwentando yakho ufanele uvume futhi uvule umnyango futhi umeme angene Kungani umuntu beyongqongqotha komunye umnyango na isithombe sinjepho futhi lapha wathi ngimi ngingqongqotha emnyango awu uzama ukwazi ukungena kukhona kuthize ukuthi othile ungqongqotha emnyango wakho umngane kumbe noma kungaba yini bazama ukwazi ukungena ebukhoneni bakho ukuze bakwazi ukukhuluma nawe noma bakunike okuthize noma bacele ukuthile okwakho amadoda amaningi amakhulu kusukela phansi eminyakeni ingqongqothe eminyango isibonelo nje ucabanga ukuthi bekuya kwenzekani uma uKhesari omkhulu wosuku lwakhe ubeyo kwehlela emnyango womuntu kazana futhi wangqongqotha emnyango futhi lowo muntu kazana ubeyo emnyango futhi wabona umkhulu uKhesari onamandla emi lapho na ubeyo phosa umnyango uvuleke futhi awe ngobuso bakhe bese ethi mnumzane ngena ekhaya lami Uma kukhona noma yini oyifisayo ekhaya lami noma oyifisayo kimi ngokujabula uza kukwemukela ungihloniphe mnumzane embuso omkhulu waseRoma ukuza emnyango wami ngokuba ngingumuntu ompofu futhi unginika ukuhlonishwa ukuba ume ezitephisini zami Noma kuba ke eGermany eminyakeni embalo edlule ukuba uAdolf Hitler ongasekho wayezokwehla ko Omunye wamasosha ahamba ngezinyawo waseGermany futhi wayengqongqothile emnyango walo na futhi isosha beliyo emnyango futhi lavula umnyango futhi nakho kumi umbusi onamandla waseGermany Lelo sasha lincane beliyoshaya indisheni nangesaluthi salo saseGermany futhi ngenjabulo enhlizweni yalo nezinyembe ezizehle sihlathini salo beliyothi Mbusi omkhulu waseGermany ungihloniphile mnumzane indoda enkulu kunawo wonke eGermany ngene endlini yami Futhi uma kukhona noma yini lapha oyifunayo ingeyakho yini ebengingayenzela umbusi wethu omkhulu waseGermany na Yabo buya ngokubaluleka komuntu osemnyango wakho Niyazi kulobu busuku uma bekuyoba ukuhlonishwa kumdemokrati ongcono kunabo bonke kuleli dolobha ukuba umongameli Dwight Eisenhower eze yangqongqothe eminyango wakho nakuba ubungevumelane naye kwezombusazwe nokho. Umnumzane Eisenhower ungomunye wamadoda amakhulu kunawo wonke asegunyeni kule United States of America. Futhi ubuyo zizwa kanjani nakuba ungavumelananga naye ukwazi ukuthi umongameli wale United States wame ngqongqothe iminyango wakho na? Ubuyo zizwa uhloniphekile ngoba ungumongameli. Noma maduze nje indlovukazi yaseNgilandi ivakashela eCanada futhi yafika eUnited States futhi ngenkathi ilapha eUnited States uma-ke ifika lapha eBangor eMaine futhi yehlela kowesifazane ompofu kunabo bonke okukhona kuleli dolobha nekhaya lithobeke kunawonke elikhona futhi ibiyongqongqothe eminyango na. Akusikho lokho kuphela kodwa ikhaya elikhulu kunawo onke edolobheni noma yiliphi ikhaya na. Ubuyohlonishwa ngaleyo ndlovukazi iza ngqongqotha nakuba ungesizwe isikhonzisayo kodwa nokho ukwazi ukuthi indlovukazi enkulu kunezo zonke emhlabeni wonke le ndlovukazi eNgilandi manje futhi ubuyohlonishwa. Futhi ukuba ubuye emnyango futhi ibiyothi ngindlovukazi yaseNgilandi ngiza ukuzokuvakashela. Ubuyothi ndlovukazi enkulu ngene ekhaya lami noma yini ukuba ibicelile ungahle ukuba ubunobucebe obuncane obucabanga kaningi ngabo kodwa uma leyo ndlovukazi ibiyokucela lokho ubuyoyinika ngokujabula ngoba bekuyoba ngokuhlonishwa ukunikeza lokho indlovukazi indlovukazi enkulu kunezo zonke emhlabeni. Futhi ukuba ibikwenzile lokho yonke imisakazo eMelika noma ezweni ibiyoqukatha umlayezo. Yonke ithelevishini onke amaphephandaba abeyothi indlovukazi enkulu yaseNgilandi ize eMelika futhi yazithoba ukuba yehlela ekhaya lomuntu kazana elimpofu. Futhi ivakashe nomuntu othize thize ibaluleke kakhulu. Kodwa ubani obaluleke ukwedlula uJesu na? Futhi ubani oxoshwayo kunoJesu na? UJesu uzofika futhi angqongqothe emnyango wenhliziyo ezama ukwazi ukungena ukuba akunike ukuphila kuphakade futhi uxoshwa njengohlanya futhi uma ubuyomemukela unanoma yikuphi ukubhalwa bekuyobizwa ngolunye uhlobo lokunyundela isikhejane sezinhlanya awukaze ukuzwa kunjalo empilweni yakho. Lokho kuyakhombisa ukuthi izwe lisenayo imiqondo yalo ngoKristu ngenkathi lithi eCalvary sinike uBaraba futhi wena bethela uJesu kusesenhlizweni yabo. NoJesu ufuna ukungena ukuba akubusise indlovukazi ingahle ukuba ithathe ukuthize kuwe kodwa futhi umnumzane izinawa angahle ukuba uya kucela ukuba ushintshe ezombusazwe zakho. Kodwa uJesu ufuna nje ukungena futhi akubusise futhi uyamxosha awumfuni. Wenqatshiwe eminyango eminingi kunabo bonke abanye abantu abakhulu emhlabeni wonke. UJesu Kristu indodana kaNkulunkulu, inkosi yezulu okunguyena kuphela umlamuleli phakathi kukaNkulunkulu nabantu omkhulu kunabo bonke abakhulu. Kusukela kophakeme kunabo bonke ezulwini kuya kophansi kunabo bonke ezweni imigodi yesihogo wehla ukusindisa isizwe sikaAdamu futhi wanikela ngokuphila kwakhe ngesihle njengesihlengo nokuncusela futhi abesilisa nabesifazane bayamxosha njalo busuku ukuzindla kakhulu uyesaba ukuthi kuzolimaza isithunzi sakho. wesaba ukuthi kukhona umuntu ozokhuluma ngawe, omunye athi wena awu unguhlanyalo wenkolo, qhabo kudlala kukhulunywa ngaye ngenkathi wayelapha emhlabeni, futhi yena namhlanje kulobu busuku uma bebeyobiza inkosi yendlu ngobhelizebhule bayobabiza kakhulu kangakanani abayizikhonzi zayo na, nokuthi ukulangazelela kanjani ukungena enhlizweni yakho. Awu ubuye thi kimi umzuzu nje mnumzane Branham, ngifuna ukuqonda udaba lwami futhi ngifuna ukukunika lona. Ngangenisa uJesu kudala, noJesu wafika enhlizweni yami eminyakeni eminingi eyedlula. Awu ngiyabonga ngalokho, futhi nje ngijabule nje. Akulindaba ukuthi ungowaliphi ihlelo lebandla, Methodist, Baptist, Presbyterian, Catholic, noma ungahle ube yini, bengiyojabula nje impela njengokuthi uma ukwenzile khona lapha, ngiyajabula ukuthi ukwenzile lokho, futhi ngiyambonga uNkulunkulu ngawe ukwenza. Kodwa umngenisele ini na, ukukusindisa nje emililweni yesihogo na, noma wamngenisa ukuba abe yinkosi yakho na? Manje uma nje umngenisa ukuba usindiswe ekujeziswani kwesikhathi esizayo, akasiyo inkosi yakho okwamanje. Nkosi kusho ubunikazi ukubusa. Lapho umngenisa ufanele umvumele abe nelungelo lendlela lapho engena. Manje enhlizweni yomuntu kuneminyango emincane ngaphakathi kwaleyo mnyango wokuqala, inqwaba yeminyango emincane, futhi ake sibuke eminye yaleyo minyango emincane imizuzu embalwa. Umnyango omncane wokuqala emva kokuba uJesu engena, ubuyocabangani ukuba ngingongothe emnyango wakho, futhi wehlela lapho futhi wathi siyakwamukela mnumzane Branham. Bengiyothi ngiyabonga, bengiyokhumula isiqoko sami bese ngihamba ngiyongena endlini yakho. Futhi uma uthe manje mnumzane Branham ngikungenise emnyango, kodwa hlala nje khona lapha, ungaqhubekeli phambili kunakhona lapha, angifuni uzigaxe endlini yami. Bengingezizwe ngemukelekile kakhulu. Futhi lapha nje ungenise uJesu ukuze ukwazi ukujoyina ibandla, futhi ube ne ungene emphakathini ongcono kancane. UJesu akamukelekile kulolo hlobo lwenhliziyo impela kanjalo. Uma ungingenise endlini yakho, uma ngikwemukela endlini yami, bengiyothi ngiyakwamukela. Uma ngikungenisile, qhubeka yenza okufunayo, usendlini yami. Bengingeke ngikungenise ukuba bengingenakho ukukwethemba. Futhi uma ungingenise endlini yakho, bengilambile, bengiyoya ebhokisini legwa bese ngizisikela ucezu lukaPoloni, bese ngizitholela isingwa nocezu oluhle luka-anyanisi, bese ngihamba ngihlale phansi ngizenzela isemishi. Uma ngikhathele ngikhumule izicathulo zami, ngicabalale nginqume empeteni, futhi ngilale isikhashana impela, bengiyozizwa sengathi uma ungamukela ngingene, bengingumngane wakho, futhi benginelungelo noma yikuphi endlini yakho. Uma ucabange ngokwanele ngami ukuba ungamukele impela. Kodwa lapho singenisa uJesu sithi, Kristu ungangivumeli ngiyesogweni, kodwa ungahambi ukuyozigaxa eminyango yami emincane phakathi lapha. Ake sibheke kweminye yale minyango. Emva nje kokuba ungene enhlizweni yomuntu, uyophendukela ngakwesokudla, futhi nanko umnyango omncane kuso zonke isidalo singumuntu obizwa ngokuthi impilo yangasese. Awufuni muntu ozilulaza ngalowo, hayi ngisho noJesu. Manje ngizojoyina ibandla lakho Nkosi, futhi ngizoba yilunga elihle, ngizokhokha amaphesenti ami ayishumi noma izithembiso zebandla. Ngizoya kusonto esikole njalo ngesonto ekuseni, uma umele usiye ngashumayeli kodwa imizuzu engamashumi amabili, futhi ngiyozenza zonke lezi zinto, kodwa ungayi kozigaxa empilweni yami yangasese. Manje lokho akusibo yini ubuKristu besimodeni na? Kungani na? Ngunyaka webandla laseLaodikeya, akasiye inkosi, akasuye umbusi enhlizweni yomKristu wesimodeni, khabo mnumzane. Manje uma uzokhuluma uphikisana nemidlalo yamakhadi, manje singabomphakathi omncane odlala amakhadi, mina nonkosazana Jones nonkosazana John Doe nathi sonke. Futhi manje uma nizophazamisa emiphakathini yethu, phumani. kunjalo manje sithatha isiphuzo esincane sobungani futhi asicabangi ukuthi kukhona noma yini kulokho futhi manje ngiyazi bengingafanele ngenze lokho lokho noma kunye kodwa ungangena empilweni yami yangasese manje nicabanga ukuthi ubeyomukeleka enhlizweni enjengaleyona impela ngeke bese kuthi ke kukhona omunye umnyango omncane nje ulapha ekhoneni ngo ngomunye umnyango omncane futhi lowo ngumnyango ubugovu ngizokungenisa Nkosi ngizojoyina ibandla lakho bese kuthi ke ukubona nje ukuthi yini engingayithola kukho futhi ngezinye izikhathi lokho kungena kubashumayeli futhi niyazi bathi impela ngizoba ngumfundisi uma wonke umuntu engimbambathe emhlane futhi athi ungumfo olungileyo uma wonke umuntu engimbambathe emhlane futhi wathi ngangingumfo olungileyo bengiyofika ealtari nje ngokukhulu kusheshayo bengingakwenza ngiyazi kuzoba khona okungalungile ngoba ibhayibheli lathi maye kini nxa bonke abantu bekhuluma kahle ngani niyabo izwe liyabaza balo izwe lizonizonda kodwa uNkulunkulu uzonithanda futhi lana ncane nobugovu futhi oh besingahlala isikhathi eside kangakanani kulokho ubugovu bese kuthi ke kukhona omunye umnyango omncane eduze ngokwe lowo obizwa ngokuthi ukuzikhanya manje ngiyakutshela Nkosi ungangitsheli nje ukuthi ngizokwembathani noma yini engizoyikhumula Sala ngaphandle kwalelo kamelo ngizo naka izinto abazakho ngizo naka izami wo manje bengingeke ngakusho lokho Kodwa izenzo zakho ziyafakazisa ukuthi uyakwenza nginomama omdala waseningizimu ongitshela ukuthi izenzo zikhuluma kakhulu kunamazwi Izenzo zakho ziqine kakhulu sikwazi ukuzwa ubufakazi bakho Futhi lapho uthathe abantu abenza ukunganaki manje ungangitsheli mshumayeli ukuthi ngizokwenzani angikathali ukuthi iBhayibheli lithini ngiyazi ukuthi ngicabangani ekhanda lami uqobo Kunjalo awusacabanga enhlizweni yakho futhi ngiyazi ukuthi ngenzeni futhi angisidingise luleko sakho futhi angifuni ukuba ungifundele noma yiziphi zezinto zakho zomgingo kongcwele yabo kepha nokho uthi ngivumela uJesu angene Futhi kukhona umunye umnyango omncane nje ngakwelinye ikhona othiwa ukukholwa manje buka Jesu ungangena emnyango kodwa lokho kungukukholwa okuningi njengoba ngikudinga uNkulunkulu zama ngamandla akhe onke ukungena kulowo mnyango wokukholwa kwakho futhi avule inhliziyo yakho ukuze umkholwe Wena uthi oh ngavumela uJesu wangena kudala kodwa izinsuku zezimangaliso selwedlule lokho kukhombisa ukuthi akasiyo inkosi okwamanje enhlizweni yakho ngiyakholwa ukuthi babe nombaphathizo kamoya ongcwele ngosuku lwePentecost kodwa angikholwa ukuthi kungokwanamuhla lokho kukhombisa ukuthi akakangeni kwamanje ehe Lapho uvula lowo mnyango omncane wokukholwa futhi uthi Nkosi uNkulunkulu angikhathali ukuthi noma ubani uthini ngifuna wena uhambe ungene futhi uqinise lelizwi kimi khona ke wemukelekile khona ke awuzukudingeka ugcume usuku endaweni uye endaweni futhi ube no Ora Roberts ukuba abeke izandla phezu kwakho no nomunye ukwenza lokho nokwenza lokho uyovela nje uthathe uNkulunkulu ezweni lakhe futhi uqhubekele phambili lapho engama eminyango wokukholwa kwakho Ilibi bandla akhuluma kulo na iLaodikeya lelibandla mtedele nje eminyango ngime eminyango ngingongotha ngizama ukungena Ufuna ukuvula amasimu eningazi lutho ngawo namanje ufuna ukukhombisa izinto ezibonwayo nezibonakaliso nezimanga ongakaze uphuphe ngazo namanje Oh ukuba kuphela ubengangena eminyango waleli qembe lincane labantu lapha kulobu busuku uma ebengangena eminyango futhi ame eminyango wokukholwa ngelitshela bekuyoba khona imvuselelo kungani kwakuyoba khona Biyoshanela yonke iNew England ekuseni uma kuphela ubengathola umnyango bekungeke kube lo mnumzane ohlempekile ubengeke abese sihlalweni sinamasondo lelo nenekazi belingeke lihlale lapho wena emuva lapho unomdlavuza ukathazwa enhliziyo ukhubazekile ukhuphuthekile bekuya kwenzeka nje masinyane uma uKristu ubengangena emnyango futhi athi Leli yizwi lami nomoya wami ngimi ngingqongqotha uzama ukungena Senzani na izwe malimsuse isayense yethu yezenkolo ubulungi bethu inqaba yezinto amabandla ethu azifundisayo ukuthi lezo zinto azisekho Awu ibandla lakho nje alikawuvula umnyango wokukholwa okwamanje iBhayibheli lathi nguyena izolo namuhla naphakade yilokho afuna ukukumemezela kini. Bese kuthi ke uma engena kuleyo ngcenye kukhona nje omunye umnyango engingathanda ukukhuluma kini ngawo, lowo ngumnyango wamehlo akho. Niyazi indoda ingabe impumputhe futhi ingakwazi iphuputheke ngokomoya. Khona-ke uma ngingongakholwayo ngishaye ngobumpumputhe. Ngathi usuvele uphuphuthekile. Yathi awu ngishaye ngobumpumputhe njengoba kwenza uPawulo. Ngathi ngizosho kuwe into efanayo inkosi yami eyayisho kuyihlo, buyele emva kwami Sathane, niyabo. Futhi yathi kukhona engifuna ukukubuza khona uma uzongishaya ngobumpumputhe. Ngathi mnumzane uphuphuthekile manje. Yathi ngiyabona kahle njengoba ungabona. Ngathi uxolo, awukwazi. Ngathi uphuphuthekile, uphuphutheke ngokomoya ukuphindwe kashumi lezigidi kunokuphuphutheka kwenyama. Uma ngifanele ngiphuphutheke Nkulunkulu, mangingabe ngisakubone kukhanya kwemini ukuba ngiphuphutheke kuKristu nasemibhalweni, ngoba ngizoba namehlo noma kanjani. Njengoba wayenjalo umprofethikazi oyimpumputhe ethempelini u-Ana, ufika ngakumoya ongcwele futhi uza kuKristu umntwana, waholwa ephuphuthekile, wadabula kuleyo ndawo yokuhlangana yabo bonke labo bantu, futhi wama futhi waprofetha phezu kukaJesu. Ngenkathi uSimeyoni holwa ngumoya ongcwele ephumela ethempelini, amatatana namatatakazi kaNkulunkulu aholwa ngumoya kaNkulunkulu. Kuthiwani ngoGehazi no-Elisha ngenkathi besedothani na? Nempi yamaSiriya yayitholile ukuthi babecabanga ukuthi wayesedothani, futhi ngalobo busuku bakanisa ngasemzini. Futhi ngenkathi inceku ivuka ngokusuku landelayo, uGehazi wabuka phandle lapho futhi wabona yonke impi yamaSiriya, futhi wathi, oh baba wami, wathi amaSiriya asizungezile. Wathi kodwa baningi abanathi kunabanabo. Lowo mprofethi omdala wama lapho eqinisile nje futhi epholile, baningi abanathi kunabo. UGehazi waqalaza wathi, angiboni muntu. NoNkulunkulu wathi, inkosi, noma u-Elisha wathi, inkosi, vula amehlo lomfana ukuze abone. Futhi ngenkathi ukubona kwakhe kweqiniso kufika kuye, kwakukhona izinqola zomlilo macala onke lowo mprofethi omdala. Nezintaba zazivutha nezinqola zomlilo. Futhi waphuma emzini waya ngqo enduneni enkulu, futhi wayishaya ngobumpumputhe naye yonke impi ngobumpumputhe. IBhayibheli lathi babephuphuthekile. Wayesethi ke, nifuna bani na, u-Elisha na? Bathi, yebo mnumzane, sifuna yena. Wathi, wozani futhi ngizonikhombisa ukuthi ukuphi. Futhi kwakungu-Elisha ekhuluma nabo, lobo ngubumpumputhe ububi. Wathi, wozani lapha ngizonikhombisa ukuthi ukuphi, wozani ningilandele. No-Elisha wahola yonke impi yamaSiriya, ibuka yonke imithi, ibuka wonke umuntu, ibuka u-Elisha nokho iphuphuthekile. Malibonge igama lenkosi. Nkulunkulu, vula amehlo ethu. Uphuphuthekile futhi kawazi. Futhi wehla ngo wangena phakathi kwabakwa-Israyeli lapho babeqamekele khona, futhi khona-ke waphendukela kubo, namehlo abo avuleka, futhi babona ukuthi kwakungu-Elisha. Bephuphuthekile, bebuka yonke into, bebona 2020, futhi nokho abaqondanga ukuthi lowo kwakungu-Elisha. UJesu akazange yini abe nababili babafundi bakhe bephuphutheke usuku lonke, waze wangena ngaphakathi futhi wenze isimangaliso njengoba nje enza ngaphambi kokubethelwa kwakhe, na namehlo abo avuleka. Uma uNkulunkulu kuphela ubengangena emehlweni ethu, futhi asivumele sibone ubukhona bakhe nenkazimulo yakhe nokubonakaliswa komoya wakhe. Kodwa siphuphuthekile, akungabazeki ukuthi abantu, uma amehlo ethu abengavuleka kulumbuthano khona lapha kulobu busuku, uKristu lapha wethembisa ukuthi uyoba lapho ababili noma abathathu bebuthene khona ndawonye.
That little door to your eyes.
futhi manje qaphelani ophuphuthekile lowo mnyango omncane emehlweni akho kodwa uyaniyazi iBhayibheli lathi kuleli bandla wathi ngoba uthi ngicebile futhi nginempahla eningi ngabe lezo isimo sebandla namhlanje na licebe ukwedlula konke okwake kwaba yikho nginempahla eningi kangisweli lutho Sinabelusi abedlula bonke sinezifundiso ezedlula zonke sinefundo edlula yonke esake saba nayo sinezakhiwo ezedlula zonke esake saba nazo sino siyazi bezenkolo abadlula bonke esake saba nabo nesiningi sono esake saba naso wathi ngokuba nithi nicebile ninempahla eningi kanti kanaze lalelani ngicaphuna umbhalo amavesi amathathu ngemuva lapho engifunde khona indikimba ukuthi ungolusizi okuhawukelwa ompofu ophuphuthekile nohambaze kanti kawazi umoya ongcwele wathi leso kuyoba yisimo saleli bandla ngalolu suku uzohamba kanjani ngakukho na uhambaze ngokuhawukelwa ompofu lapho uthi ngicebile ompofu hoba kithi ibandla lishodelwa izinhla yiye izibovu zegazi lingela impofu kunalo lonke esalake laba yikho ukhawukelwa ligqoke izindwangu zokuzazisa zehlelo elithize ompofu wokhawukelwa olusizi uhambaze nophuphuthekile manje ebhekisisani isicaphuno esilandelayo kanti kawazi ngifunda lokhu embhalweni usho ukuthi lo nyaka webandla ngalolu suku uyoba kuleso simo uphuphuthekile kanti kawazi manje uma indoda yayisesiteletini indoda empofu futhi yayihambaze ibandla eyokuhawukelwa ilusizi iphuphuthekile ukuba ibikwazi biyozisiza kodwa ukhuluma ngodaba oludabukisayo lapho indoda ikuleso simo futhi ingakwazi futhi ingeke ilwemukele usizo ukuba kebe kukhona indoda enjalo iza yehla ngesitaladina nephoyisa ledolobha liyophuma abanye babo bebeyobiza amaphoyisa abeyothi mnumzane wena sizofanele sikungenise susa ibhantshi lakho kimi awu sizokungenisa asizukukulimaza sizama kukusiza siyizikhulu zedolobha sinomnikelo lapha singakunakekela futhi sikuphe ukudla futhi ubukeka uzacile kakhulu nomzimba wakho usobala futhi usesimweni esinjalo ngiyazi lapho ngimi khona suka kimi ubungeke umenzele okuningi kakhulu umfo njalo ubungakwenza na futhi ileyo ndlela ibandla eliyiyo isho kanje inkosi uhambaze kodwa lithini ibandla na ibandla lathi ngicebile nginempahla eningi angisweli lutho nanso impendulo yebandla niyabubona lobo buhlanya ngokukhuluma ngokomoya bebandla na beliyoba yini iphoyisa bekungaba yini indoda iphuma igijima kungekho ngisho isikhulu indoda yendlu ithi ngena mnumzane ngizokungenisa ekhaya lami uzoba ngumfo wethu ngizokunika okudliwayo ngizokunika izingubo zokugqoka uthi suka kimi uzomenzani umuntu onjalo na awu uzokwenzana umuntu oshumayela evangeli eligcwele ngendlela elilotshwe ngayo ebhayibhelini futhi abantu bangeke bakwemukele na kodwa ufanele ukushumayele nembe kanjani uNkulunkulu wathi kwenze kanti kawazi uphuphuthekile kanti kawazi lowo ngumcabango olusizi ubumpumputhe bokomoya ngingaqoka kuba nendoda ohlangothini ngalunye lwami ingihola iphuphutheke ngokomzimba kunokuba ibe yimpumputhe yokomoya manje ngenkathi sikhuliswa ezansi ezintabeni eKentucky lapho engazalelwa khona sasinencane amaplangwe agacwayo amadala nomama wayevame ukusithatha ebusuku futhi thina abantu enyana abancane futhi sasilala phezulu kotshani obomile obunombhede wezimpaphe ngaphezulu phezukwawo futhi babengenazo izingubo ezimapha umgadi uzokwemboza umbhede futhi nje babeke uPC kaseyili ngaphezulu ukuze iqhwa elaliwa ubusuku bonke lingangene ebusweni bethu obuncane. Cishe sasinabahlanu boBrenham abancane ngaleso sikhathi futhi babesinqobelanisa zonke empedeni, abanye onyaweni abanye ekhanda, sasinowodwa kuphela. Nomoya obandayo ohelezayo ungena ngemifantu yendlu ubuyo faka amakhaza emehlweni ethu. Futhi ekuseni ngenkathi umama eza ezosilanda ngezinye izikhathi wayedingeka asiqukule futhi ku sinakho lokho esasikubiza eningizimu ubhici emehlweni ethu, ubhici olusabovu. Ngiyacabanga bekuyoba igama elikahle into ethize ukubanda, futhi bekuyoba ubhici emehlweni ethu ubusuku bonke futhi lunamathelise amehlo ethu futhi sasingakwazi kubona. Futhi manje umkhulu wayezingela inyamazane efana negqalasho, futhi lapho ebamba inyamazane efana negqalasho wayesusa amanoni kuyo bese ekhipha uGrisi bese enza lokho abakubiza ngoGrisi wenyamazane efana negqalasho. Kwakuyikhambi elihle lanoma yini kumuntu waseKentucky. Futhi mama wayevame ukuthetha uGrisi wenyamazane efana negqalasho lapho amehlo ethu esecela ubhici, futhi wayehamba athathe uGrisi wenyamazane efana negqalasho bese ubeka isitofini sidala nesitebhisi esidadlana esikubiza ngokuthi isitofu sezinkawu. Futhi yashisa uGrisi wenyamazane efana negqalasho futhi eze agcobe amehlo ethu ngalokho ukuze kuphume onke lamakhaza emehlweni ethu, khona-ke sasingabona. Bowethu ibandla libambeke emsingeni obandayo isigejaneso siyaziveza inkolo, hayi ukubukela phansi abazalwane bami kodwa ngibophezelekile phambi kukaNkulunkulu. Ngiyabathanda abazalwane bami, ngithanda lonke ibandla kodwa libanjwe emsingeni phakathi ubumodeni. Nesilinganiso sokushisa sokomoya ebandleni sihambe ngamashumi ayisishiyagalolunye ngaphansi kwezingagwa. Ngiyesaba kakhulu kubona lamakhaza amakhulu amadala abandayo lapho ungena kuwo, kungikhumbuza ngamakhaza. Niyazi emakhazeni bathatha umuntu ofile phakathi lapho bese bemgqumisa ukuqiniseka ukuthi akabuye aphile, futhi bafaka okuningi kuye, ukufa okuningi kuye kunoma abenakho kuye. Futhi ileyo ndlela ngezinye izikhathi owenza ngayo ngena kule makhaza ezidumbu futhi bakufukamisa ngolunye uhlobo lwesayensi ezenkolo ezokugcina ufile kunjalo, baqiniseke ukuthi awukwazi ukuthi amen, ukuqiniseka ukuthi awukwazi ukujabulela umoya kaNkulunkulu. Futhi bakungenisa lapho futhi bathola ibandla libanjwe yile mimoya ehelezayo yesimoteni yalo lonke izwe nezinto zezwe, futhi kuvale amehlo enu. Futhi mfowethu kuzothatha ngaphezu kukaGrisi wenyamazane efana negqalasho ukuwavula futhi. Kodwa uJesu wathi ngiyakululeka ukuba uthenge kimi igolide elihle elihlanzwe ngomlilo futhi uthole umuthi wamehlo. Umbhalo wathi wayenomuthi wokugcoba amehlo, futhi ugcobe umuthi wamehlo emehlweni akho futhi uvule amehlo akho ukuze okwakho ukwazi ukubona. Yilokho esikudingayo kulobu busuku, ngamanye amafutha kamoya ngcwele ukugcoba ingaphakathi lenhliziyo yethu lapho esibona khona ukuze sikwazi ukuqonda. UNkulunkulu nawo lapha esimweni sebhayibheli kodwa kuthatha umlilo omncane ukuwenza uhambe kahle njengenjini nje emzileni, sakha izinjini ezinhle kunazo zonke izihlalo ezinhle zikani kusho singenisa wonke umuntu lapho. Futhi silungele ukuhamba futhi uthole ukuthi awunamlilo ebhokisini, injini ngeke igingqike, ayikwazi ngisho nokushaya impembe. Yileyo indaba ngebandla namhlanje, sidinga eyangempela imvuselelo yePentecostal emfishini endala, isikhathi sokuvulwa kwamehlo. Inkathazo uNkulunkulu uthumela izipho nezinto ezweni lonke futhi siyahluleka ukukubona. Bathini lapho bebona uOral Roberts kwithelevishini nabantwana abancane abagulayo noma okhubazekile omncane mhlawumbe athole ukuphulukiswa emihlanganweni yakhe noma u-AALN noma imuphi wabanye wabazalwane na? Bathini ngalokho na? Bathi kungukufunda umqondo noma isayensi ephathelene nokusebenza kwengqondo kuphela basetshenzwe ngokwengqondo. Umfundisi wayenesibindi ngakho konke okwehlukene, ngingaveza izinkulungwane zezitatimende ngodokotela. nokunye nokunye kwabantu ababelele befa benomdlavuza wayekhubazekile wayeyimpumputhe. Kuthiwani ngo-Congressman Upshaw phandle lapha na ubelokhu esesihlalweni esinamasondo iminyaka engamashumi ayisithupha nesithupha futhi wama emhlanganweni kaBilly Graham ezitebhisini zehlalamongameli futhi wacula elithi ukwencika ezingalweni zaphakade. Waphulukiswa ngunkulunkulu emhlanganweni wami ngalobo busuku eCalifornia isikwele kude naye cishe ngenkathi ngimbona futhi ngabiza ukuthi wayengubani futhi ngamcela ukuba asukume esihlalweni esinamasondo. Kokuqala wayekade emi ngezinyawo zakhe wayeneminyaka engamashumi ayisishiyagalombili nento budala kusukele neminyaka eyishumi nesikhombisa futhi wagijimela emsamo ethinte izinzwane zakhe. U-Congressman William D. Upshaw wangenela ukuba ngumongameli ngo-26 futhi wehlulwa ngoba wayesethikithini elomile. Futhi ngathi mnumzane ngikwazi ukuthi ngubani kodwa we-e usuka esitakini esidala sotshani obomile futhi washaya iframe yefolishi ubukhubazekile kusukela usengumfanyana. Wathi kunjalo, ngathi ngiyakubona ubhobozile babhoboze izimbobo endlini ukuze umbhede wakho uyo uhamba kwiphansi ungangazela bekuyo kulimaza umhlane wakho. Kunjalo. Futhi ngathi uba yindoda enkulu wayengumongameli we-Southern Baptist Convention. Ngase ngithi manje ke uba yisikhulumi esikhulu futhi uvele ehlala umongameli. Umnumzane Baxter wagijimisa imayikhi enwetshiwe emuva lapho ukubona ukuthi kwakungubani. Wagijima wabuyela kimi wathi lowo ngu uyazi ukuthi ubani lowo na. Wathi lowo ngu-Congressman Upshaw. Ngathi angikaze ngizwe ngaye empilweni yami, angazi lutho ngezombusazwe. Ngakho bathi noma wathi uthe ufuna ukukhuluma nawe ngale mayikhi. Wathi mfana wami, waze kanjani ukuthi ngangikuleso simo na? Ngathi mnumzane, ngingasho kuphela engikubukayo. Futhi cishe ngaleyo nkathi ngabuka ngapha ngibone udokotela efake izibuko zegobolondo lofudu elinye lalawo mabhantshi kadokotela ehlinza intombazane encane ekhalade futhi wayikhubaza. Ngathi ngibone indoda imi phambi kwami ifake izibuko zegobolondo lofudu ingudokotela ihlinze intombazane encane ekhalade cishe eneminyaka emine ubudala futhi wayikhubaza. Futhi cishe ngaleso sikhathi cishe ibanga eliphindwe kathathu lalendlu u-anti Jemima omdala ojwelekile nalezo ezi nkulu ezimnyama ezihlathi ezikhuluphele wakhala kakhulu futhi waye nohlaka. Nangu eza leyo bekuyingane yami, washo wawungeke umqhelise. Abangenisi abayishumi nesithupha bakwazanga kummisa, waye bashaya nje kwesokudla nesokunxele lezo ezinkulu izingalo ezikhuluphele zihamba. Ngase ngithi manje yimanenekazi, ngathi unalo ikhadi lomkhuleko na? Wathi qabo mnumzane, anginalo ikhadi lomkhuleko. Wathi ngisanda kungena lapha kodwa lowo ngudokotela ndoda owahlinza ingane yami eminyakeni emibili edlule. Ngabuka phansi enganeni ofundele emsebenzini noma indoda ene-ambulense yayilapho, ngathi yileyo ngane. Wathi ngabe ingane yami izosinda na? Ngathi anti angazi, into kuphela ngingayenza ngokusho lokho engikubonayo. Wathi ngathi ngiyakhuleka nje uNkulunkulu ngandlela thize ukukhona kwakho kumthintile, angikaze ngikubone. No-Congressman omdala wathi mnumzane ngizosinda na? Ngathi ngeke ngakutshela mnumzane, angazi ngingasho kuphela ngikubonayo. Uma uNkulunkulu esondele kangako kuwe impela unenhloso yakho. Ngathi kumfowethu, lethe isiguli esilandelayo futhi kwakukhona wesifazane okhuphukayo. Futhi lapho ngenza ngabuka futhi kwakukhona le ntombazanyana yekhaladi yehla ngesitaladi noma umhubhe inonotoli omncane ezingalweni zayo yendezelisa unodoli. Mfowethu, kwakungekho amademoni enele aphuma esogweni ayengawumisa ngalo nkathi. UNkulunkulu wayesesho njalo. Ngathi anti, inkosi uNkulunkulu iwuzwile umkhuleko wakho nengane yakho encane iphulukisiwe. Wayeguqe ngamadolo akhe ekhala nje futhi eheha ukunaka futhi ngathi intombazane yakho encane iphulukisiwe. Wathi o mfundisi, uzo uphasini ngomfundisi ezantsi eningizimu niyabo. Futhi wathi ngabe ingane yami izophila na? Ngathi iphulukisiwe khona manje. Cishe ngaleso sikhathi intombazanyana yasukuma yathi buka lapha mama, futhi yaxuma yama ngezinyawo zayo nabesifazane bequleka ngapha nangapha kanjalo. Futhi sabenza bathula bonke. Nonina wayebambe intombazanyana ngesandla wayesehamba ehla ngesikhala sezihlalo eside ezantsi edabula kuleyo ndawo ende kanjalo. No umngcwabi wathatha wathatha uhlaka lwakhe wayesebuyela emuva ngenye indlela. Ngaqala kuphendukela entombazaneni encane noma enenekazini elalimi lapho ngabuka kunqamula emsamo phambi kwami futhi nakho kuhamba lelo khehla ligqoke isudi enemishwe. Ensundu usabombana isudi enemishwe nesigqoko esincane njengoba nibona ibekwe lapho nguye onginika wona futhi lalinqamula lokhu linqamula emsamo njengesithunzi lishaya isigqoko salo kuwo wonke umuntu leyo ndlela yaseningizimu yokukwenza kanjalo lapho likhotheme. Ngathi congressman wayegqoke isudi eluhlaza kwesibhakabhaka nothayi obomvu njengoba ninabo sopolitiki nazi leyo kwakuyindlela yakhe yokugqoka futhi ngathi kubukeke sengathi uNkulunkulu ubeyo kuphulukisa emuva lapho ngenkathi useneminyaka eyishumi nesikhombisa ubudala lapho amathambo akho ayephelele ayenenqaba yecalcium kodwa linda lapha uze ube namashumi ayisishiyagalombili nane ngaphambi kokuba akuphulukise na. Wathi indodana yami uqonde ukuthi uNkulunkulu uzongiphulukisa na? Ngathi mnumzane unayo isudi ensundu ngokumnyama enomuqa okhanyayo kuyo na? Wathi ngithenge eyodwa nje izolo. Ngathi ugqoka isigqoko esincane esiyingxenye yentshonalanga awusigqoki na? Wathi yebo mnumzane ngiyasigqoka. Ngathi egameni lenkosi uJesu khuphuka usuka kuleso sihlalo esinamasondo futhi uze lapha. Wathi uqonde ukuthi ngingasukuma na? Ngakhe wagijima wehlela ezinyaweni zakhe kanjalo wathi oh sithandwa uzowa. Wathi uma leyo ndoda ibingangitshela yathi uDokotela Roy Davis wakugcoba ebandleni lamabhaptisti akakwenzanga na? Ngathi yebo. Wathi nguye ongithumele lapha. Wathi uma uNkulunkulu ekwazisile ukuthi ngalimala kanjani ya ngingaphuma kulesi sihlalo futhi washo waphuma lapho futhi wagijimela emsamo futhi wathinta izinzwane zakhe futhi nje eshesha njengomfana neminyaka eyishumi nesithupha obudala. Ucongressman Lapsho emhlanganweni kaBilly Graham eWashington DC wame ezitebhisini futhi waculela ithi ukwencika engalweni yaphakade futhi inina ubhubhuthekile wo leyo nto elusizi ubhubhuthekile lokho ngakufanele kuze bazamise izwe. Kuyini na babhubhuthekile futhi abakwazi abazazisayo nesimo sokumesaba uNkulunkulu kepha amandla akho bewaphika iBhayibheli lathi kuyoba sezinsukwini zokugcina ubhubhuthekile. Wo uNkulunkulu kulobu busuku ngikhuleka kuwe Nkosi lethe umuthi wamehlo. Vula amehlo abantu ukuze babone ukuthi uJesu usaphila futhi uyabusa futhi usezindaweni zonke ulapha. Nina bantu nibone kuningi kakhulu kuye ekutheni sekujwayelekile kini yileyo inkathazo. Ngesinye isikhathi indoda esikhulile yathi ngikholwa ukuthi ngizokwehlela olwandle ukuyobona ubuhle angikaze ngilubone ulwandle futhi yathi ngifuna ukuhogela umoya walo lowo moya ohelezayo nosawoti ngifuna ukuzwa izinyoni zasogwini lolwandle njengoba zikhale zibhakabhakeni futhi ngibone magagasi amakhulu anosawoti lapho ligcuma likhombisa izibhakabhaka eziluhlaza zibuyele emanzini nosawoti futhi endleleni yayo yehla yahlangana netilosi liza netilosi lathi kuyo babize itilosi ngosawoti omdala futhi lathi uyaphi indoda yami elungileyo na? Yathi oh mnumzane nomusa ngiyabona ukuthi ungumuntu ovela olwandle. Yathi ngehlela olwandle ngilangazelela ukuphefumulelwa ngobuhle balo. Ngilangazelela ukubona amagagasi alo amakhulu emhlophe eshaya ngamandla angikaze ngiyobone. Ngibone izithombe kuphela. Ngilangazelela ukuhogela uboya ohelezayo kasawoti. Ngilangazelela ukuzwa ukugonga ngasogwini lolwandle. Netilosi lathi angiyiboni lutho oluchuchumisayo ngakho ngazalelwa olwandle. Yabo kwase kujwayeleke kakhulu kulo kwaze kwathi akusekho ukuchuchuma okusele kukho. Futhi ngiyesaba ukuthi iMelika ibone izinto eziningi kakhulu futhi yafulathela kuze kungabe kusaba khona ukuchuchuma kukho. Manje ngikhuluma manje kini bantu bePentecostal neFull Gospel ngiyibonile inkosi uNkulunkulu izibonakalisa futhi yenza izinto eyathi iyozenza sekuze kwajayeleka kakhulu akusekho ukuchuchuma kukho. uNkulunkulu usinyakazise kulobu busuku. uNkulunkulu muhle kakhulu kini nabantu nani bantu abayiFull Gospel futhi nikholwa lonke iBhayibheli. uNkulunkulu wenze izimangaliso eziningi kakhulu futhi wanenzela izinto eziningi kakhulu ube muhle kakhulu kodwa anikuqondi. Vukani, vula amehlo akho. Umile uyangqongqotha ezama ukungena ukukulawula ukukwenza ube yilokho ofanele ube yikho ukususa izwe kuwe nokunenza izidalwa ezintsha zakhe yingakho ekunika izinto akuphe zona. Ezantileni ngizimu ngesinye isikhathi kwakukhona indoda endala yenigro futhi yayingumfo omdala omuhle kodwa nje ibingeke iqondiswe noNkulunkulu. Nomelusi wayo umngane wami wayethanda ukuzingela. Ngangivame ukuzingela nomelusi omdala futhi omdala uGabe usasimbiza kanjalo. Igama lakhe kwakunguGabriel kodwa nje wayengeke ayikhonze inkosi futhi wayenonkosikazi olungileyo futhi wakhulekela uGabe omdala emini nobusuku. Umelusi wakhuluma naye washumayela izintshumayelo nakho konke futhi uGabe omdala uvele nje angasondele esontweni futhi ehle futhi adlale amadayisi ngesonto ekuseni futhi ayodoba noma ukuthize. Ubengeke nje alungisane noNkulunkulu nokho wayezisho ukuthi wayelunga lebandla lamaBaptist. Ngolunye usuku yena nomelusi babekade bezingela futhi uGabe omdala wayengakwazi ukushaya eceleni kunqolobane. Wavele nje inyoni yayindiza phezulu ngale ndlela angahle adubule noma ngayiphi indlela angeke nje ashaye lutho. Ngakho ngalolo suku bobabili babebe nosuku olukhulu lwasensimini futhi nje babesindwa yizingwejeje nonokwaja nezinyoni ezidla kamnandi kanjalo njalo. Futhi uGabe omdala wayenomthwalo onjalo ngokulukhulu ukuba awuthwale ehamba emva komelusi omdala. Babeza ngendlela endala indlela yezinyawo ejwayelekile nelanga lase liyoshona entshonalanga. Futhi mfowethu dadewethu uma kwake kwabakhona isikhathi sokushona kwelanga empucukweni yiso manje. Futhi emva kwesikhashana lapho umelusi enza indlela yakhe ngale ndlela ejwayelekile le ndlela ethize wezwe into emthinta ehlombe waqalaza noGabe omdala izinyembezi zazehle ezihlathini zakhe ezimnyama. Wathi mfundisi ekuseni yisonto. Wathi yebo Gabe, yini indaba na? Wama waphenduka. Wathi ekuseni mina ulungele ukwehlela ebandleni lakho, sengilungele ukubhaphathizwa. Mina ngiye ebhentshini le-altare, mina ngizozilungisa phambi kukaNkulunkulu. Mina ngizozithelela isihlalo futhi lapho ngizoba khona zonke izinkonzo uNkulunkulu aze athathe umphefumulo wami awuyise ekhaya. Futhi omdala othembekile umelusi oyikhaladi wathi Gabe, uyazi ukuthi ngiyajabula ngalokho. Wathi kade ngizama nomkakho uzojabula kakhulu nalo lonke ibandla lizojabula kakhulu. Wathi futhi bonke ohambisana nabo bazojabula nabo Gabe. Kodwa wathi yiyiphi nje intshumayelo engayishumayela Gabe noma ngakukhulekela ngasiphi isikhathi okubangele lolu guquko oluzumayo na? Ngingathanda ukwazi ukuthi yini ekubangele. Waphenduka wayesebuka emuva ngaselangeni futhi wathi melusi, ngiyawuthokozela wonke umkhuleko wonke owukhulekile nanazo zonke izintshumayelo zishumayelile. Kodwa uyazi kwenzekile nje ngaqonda ukuthi muhle kanjani kimi. Wathi melusi, uyazi ngikwazanga ukushaya lutho. Wathi ngenza kahle ukuthola izinyoni ezimbili noma ezintathu ngonyaka. Wayesethi lapha ngisindwa izinyamazane nje. Wathi melusi, uyazi ufanele angithande kungenjalo bengeke anginike khona. Wathi kunjalo Gabe. Futhi njengiyamangala kulobu busuku uma thina njengabantu baseMelika angazi noma kukhulu ngisho ukuphila. Kodwa niqondi yini ukuthi ufanele anithande kungenjalo bengeke aninike lezi zimvuselelo na? Aniqondi yini ukuthi ufanele anithande kungenjalo bengeke athumele indodana yakhe ukuba ibonakalise ubukhona bakhe ubuyena na? Anazi yini ukuthi ufanele anithande kungenjalo bengeke anisindise, ubengeke aniphulukise, ubengeke anithumelele le mihlangano na? Umi emnyango futhi angongqothe nsuku zonke ngazo zonke izinhlobo zezinto ezinhle futhi njalo njalo siyamxosha. Asikhothamise amakhanda ethu umzuzwana nje.
That you're a privileged person to live in this day.
ukuthi ungumuntu onenhlanhla kuphila kulolu suku na amadoda amakhulu uSenki uMudi uNox uKelvin uSvini bonke ubelangazelele ukubona lolu suku ukuthi lapho uJesu eyofika futhi enze imisebenzi ayenza kanye abaprofethi namadoda amakhulu bebelubhekile lolu suku futhi nalubheka kodwa oba nje amakhaza okomoya namehlo akho ebevaliwe umuntu onjalo lapha ubungasiphakamise isandla sakho okokugcina kwalemvuselelo manje na thatha ifa eligcwele lempilo yami ungasiphakamise isandla sakho lunga libandla noma ngabe ngubani na uNkulunkulu akubusise kunjalo nxa zonke ngizokungenisa Nkosi ngiyethembisa ukuthi ungaba yinkosi yami ungayibusa impilo yami ngaba nabo bonke ubula bempilo yami bukhiphe Nkosi ngena nje ngifuna wena ube lapha enhlizweni yami ngifuna ungilawule ulawule imizwa yami ulawule imikhuba yami ulawule ukuziqhenya kwami oh ngicabanga ukuthi ngingumuntu othize Nkosi ngingaphuma lapha esitaladini futhi ngitshikize ngehla ngenyuka ngesitalade kususe Nkosi phakamisela nje isandla sakho kuye manje nisakhothamisa ikhanda lenu uNkulunkulu akubusise ntombi lokho kuhle ngithanda ukubona labo bafo abasebancane beqala ntombazane esincane phezulu kuvulando osesitezi na ehe uNkulunkulu akubusise uvulando osesitezi ongemuva mphakamisele isandla sakho nje uma ukuhlose ngempela uNkulunkulu uzosithatha kusobala uma uphuphuthekile kuyadabukisa nje kubi kakhulu uvulando osesitezi ngakwesokudla uNkulunkulu akubusise lokho kuhle insizwa ungahle ukuba wenze izinto eziningi ezinkulu kodwa leyo yinto enkulu kunazo zonke wake wayenza isibalo esikhulu sezandla besiphakamile ngabe bakhona abanye nje ngaphambi kokuba sikhuleke na ngifuna ukunikhulekela uthi mfowethu umzuzwana uzonquma ukuthi kuzokwenzekani ngikhulume ngawe ngokuba lena yiminyaka engamashumi amabili nesishiyagalombili kusukela ngisengumfana ngisho ukuthi nguye izolo namuhla naphakade ukuthi awuguquki ibhayibheli lithi uhlala ufana ukuthi awufile ithuna alikwazanga ukukubamba wavuka ngosuku lesithathu ekuseni ngiphasika lokuqala uzifakazela ukuthi uyaphila phambi kwabantu futhi wabathuma ukuba baye ezweni lonke futhi uyoba nabo ukuze kube sekupheleni kwezwe futhi wena wathi izinto engizenzayo nani niyakuzenza futhi wena wathi angenzi lutho ngokwami ngize ngibone ubaba ekwenza kuqala khona-ke ngenza lokho ubaba angibonisa ukuba ngikwenze futhi sizokulandela ngemibhalo futhi sibone lokho sonke isihlakalo kwakuyilokho ubaba akubonisa ukuba ukwenze abantu bathinte ingubo yakho nangamandla kaNkulunkulu wabaphendula futhi wabatshela ukuthi yini eyayingalungile nesimo sabo siyakubonga Nkosi wayethembisa ukuqhubeka ukuthi wawungumveni futhi thina siyobanga amagatsha Nkosi umvini awutheli isithelo igatsha ngakho hamba wedlule kithi kulobo busuku Nkosi sonke ngiyaqonda uma ubungagcoba umuntu oyedwa phakathi lapha futhi hayi bonke abanye bekuyokwenza okuhle okuncane Nkosi sicobe sonke vula amehlo ethu Nkosi ukuthi singabone ukuthi uvukile kwabafileyo futhi lapha esimweni sikamoya ongcwele hayi omunye umuntu kodwa umuntu ofanayo uNkulunkulu esimweni sikamoya ongcwele obizwa ngoNkulunkulu umoya ongcwele ubaba yipha ukuthi lokhu kube njalo wafika futhi wahlala emzimbeni womuntu kanye indodana yakho omsulu womzimba ozelwe yintombi ukuze ukwazi ngalelo gazi elingcwele kwephula amangqamuzana futhi uwanikele kumkhonzi manje ukufinyelela kuwe futhi ngalelo ngqamuzana eliphukile legazi sihlanziwe ekungcoleni kwethu futhi wenze isitsha esizosetshenziswa yinkosi ngomusa sisindisiwe futhi manje baba siyakhuleka manje ukuthi uzobuka phansi phezu kwethu futhi sithethelele futhi uvule amehlo ethu ukuze sibone umuntu wakho ovukileyo ukuze sisuke lapha kulobu busuku sazi lokhu ukuthi onke amatshe angaphendulwa sikwenzile ukubona imvuselelo eyifashini endala kulezi zifundazwe zase-New England phakathi kwalaba bantu bakho abamangalisayo egameni likaJesu nginikela lenkonzo kini. Amen. Manje siqala kulobu busuku futhi ngifuna wonke umuntu ahloniphe ngokuzithoba nje akunendaba ukuthi isimo sakho siyini ukuthi yiziphi izinkathazo onazo kholwa nje khuleka kholwa imibono ayikuphulukisi ungeke waphulukiswa ngombono kuqala ngifuna ukunibuza ukuthi ze bangaki owaziyo kuleli qembu labantu ukuthi uKristu akaphulukisanga muntu kwaze kwabanga ubaba uNkulunkulu wamkhombisa umbono wokuthi akenzeni na bangaki owaziyo ukuthi umbhalo uyakusho lokho na kusondele emaphesenteni ayikhulu manje ke ngikathisa emhlabeni ukuthi wazimemezela kanjani yena uqobo ukuthi uyindodana kaNkulunkulu esizweni samaJuda ningakukhohlwa neze lokho wakwenza kanjani ukuzimemezela ukuthi uyindodana kaNkulunkulu esizweni samaJuda na umuntu weza kuye masinyane emva kokuba esekhotshwe ngomoya ongcwele uJohane ongcwele sehloko sokuqala futhi waye ngumdobi engazi futhi engafundile wayengakwazi ngisho nokusayina igama lakhe uqobo futhi kwathi nje umfowabo angamlethe ebukhoneni benkosi uJesu wathi kuye igama lakho nguSimoni negama likayihlo nguJonase kusukela manje uyakubizwa ngoSimoni bangake waziyo ukuthi lewo ngumbhalo na yacabangani leyo ndoda na wayazi kanjani na leyo ngokuyindlela yakhe yokuzimemezela yena uqobo ngokuba wayethe angenzile utho manje ngize ngibone ubaba ekwenza kuqala uJohane ongcwele wesihlanu ishumi nesishiyagalolunye lutho wayengeke aqambe amanga futhi abe nguNkulunkulu wayefanele akhulume iqiniso ngakho wathi angenzile utho aze ubaba angibonise kuqala manje ke sibona enye indoda yaphenduka ngosuku olulandelayo futhi yahamba yazungeza intaba amamayela ishumi nantano futhi yathola ilunga libandla lokuqina ngempela phansi kwesihlahla likhuleka indoda elungileyo futhi yalibuyisa yathi woza ubone isimfumene uJesu waseNazaretha indodana kaJosefa yathi kukhona okuhle kungavele eNazaretha na yabo ngoba kwakungahlangene nebandla layo ibingeke ikukholwe yathi woza ubone leyo indlela engcono kunezo zonke ungahlali ekhaya futhi ugxeke woza nje uzibonele kuhlole ngombhalo futhi ngakho ngenkathi efika futhi ngalapho akungabazeki ukuthi uFilipu wayeyitshelile lokho uJesu ayekwenzile kulowo mdobo omdala wayengakwazi ngisho nokusayina ithikithi lenhlanzi yakhe futhi ngenkathi efika phambi kukaJesu okokuqala uJesu ukuba abone indoda wathi bheka umIsrayeli okungekho nkohliso kuye manje hayi ngengubo yakhe bonke babegqoka ngokufanayo kanjani uIsrayeli lokho kwakusho ukuthi wayeyi singathi ikholwa futhi akukho nkohliso emsulwa eqotho engcwele indoda bheka umIsrayeli okungekho nkohliso kuye wathi rabi uze wangazi nini na wathi ungakabizwa nguFilipu ngakubona uphansi komuthi ngabe kunjalo na wambona kanjani eqhele ngamamayela ishumi nanhlanu ngayizolo phansi kwesihlahlana amehlo anje pho ubaba wayembonisile wayesethi rabi uyindodana kaNkulunkulu uyinkosi kaIsrayeli uJesu wathi ngoba ngikutshelile lokho ukholiwe khona ke uzobona ukukhulu kunalokhu kodwa kokukhona labo ababemeduze bathi lowo muntu nje unomoya kadeveli ufunda izingqondo zabo ungumbhuli uJesu wathi ngize nithethelela ngalokho kodwa ngamazwi amaningi kakhulu ngolunye usuku umoya ongcwele uzofika kubantu bezizwe futhi uyokwenza into efanayo engiyenzayo nezwi elilodwa elimelene nawo alisoze lathethelelwa kulelizwe noma izwe elizayo waqhubeka wahamba lelo ngokuyiJuda manje khumbulani akazange yakwenze lokho phambi kwanoma yimuphi owezizwe kule lonke iBhayibheli ilo ndlela azimemezela ngayo yena uqobo ukuthi uyindodana kaNkulunkulu niyabo wayengakaze asebenzane nabezizwe ngaphambili ngakho wahamba ngolunye usuku ngakuma Samaria nowesifazane osemusha umuhle uphumele emthonjeni ukuyothola okokuphuza wonke umuntu wayesehambile emthonjeni ngaphandle kukaJesu futhi ngakho ngenkathi esifazane efika lapho wambona futhi waqala ukwehlisa imbiza ukuba akhe amanzi futhi wathi ngiphuzise sifazane wathi ngani sinokwehlukana lapha akusilo isiko kini maJuda ukucela amaSamaria kunjalo ngingowesifazane waseSamaria wathi kodwa ukuba bewazi ukuthi ubani obukhuluma naye ubuyocela kimamanzi baqhubeka bekhuluma ngokuthi bafanele bakhonze kuphi uJesu waze wathola ukuthi inkathazo yakhe yayikuphi ngabe ukhona waze ukuthi inkathazo yakhe yayini na wayese shade kahlanu ngasithupha ngakho uJesu wathi hamba ulande indoda yakho uze lapha wathi angina ndoda wathi kunjalo bonayo isihlanu naleyo hlala nayo manje ayisiyo indoda yakho Manje wathi nina ngabe wathi ungumoya omubi owenza lokho na waphenduka wayesethi Mnumzane ngiyabona ukuthi ungumprofethi wena wayengubani lo mprofethi na uMose wathi inkosi uNkulunkulu wenu iyovusa umprofethi niyabo wathi ngokuba Mnumzane ngiyabona ukuthi ungumprofethi thina maSamaria siyazi lapho uMesiya efika othiwa uKristu unxa efika uzositshela lezi zinto kodwa ungubani na wathi nginguye okhuluma nawe wagijimela emzini wayesethi wozani nibone umuntu ongitshele izinto engizenzile akuyena yini uMesiya lona na uma leso ngakuyisibonakaliso sikaMesiya ngaleyo nkathi kumJuda nomSamariya abantu bakaHamu, Shem noJafethe nguye kuphela osele iJuda wezizwe nomSamariya futhi manje sibe neminyaka izinkulungwane ezimbili yebandla uNkulunkulu ubize umlobokazi wabezizwe kwehle njalo ngofini nosenki kanjalo njalo unyaka manje sisekupheleni kwenyaka wabezizwe ekupheleni kwesikhathi njengoba ngikhulume ngakho izolo ebusuku noma ngasiphi isikhathi into ethize ingenzeka umhlaba uzokwethuka nizwa inkulumo kaMongameli izolo futhi awu asazi nje ukuthi kuzokwenzekani bekungenzeka ngaphambi kokusa amaSputnik ezibhakabhakeni noJesu wathi kuyoba khona nakho konke umhlaba wonke uqhaqhazela amadoda efa ngokuhluleka kwenhliziyo ukudideka kwezikhathi nokucindezeleka phakathi kwezizwe futhi ngalolo suku wethembisa kubuya futhi enze njengoba enza ngalo nkathi kusesikhashana nezwe lingabe lisangibona Nokho niyongibona nina ngokuba ngiyakuba nani imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza manje akakwazi ukuzimemezela yena uqobo kumaJuda nakumaSamaria ngaleyo ndlela futhi yashiya abezizwe ngaphandle ngakho lolu usuku manje kini naphandle lapho ngaphambi nje kokuba siqale ukukhuleka kwakukhona owesifazane ngesinye isikhathi ayengenawo umbono ngaye waze wafika futhi wathinta ingubo yakhe wayenomopho waphuma egijima ezethamelini ngoba wathi inhliziyo yakhe ngiyakholwa ukuthi leyo ndoda indoda engcwele futhi uma ngingayithinta ngizophulukiswa odokotela babehlulekile iminyaka eminingi iminyaka eyishumi nesishiyagalombili cishe ngakho wagijimela ezethamelini emva kokuthinta uJesu wama wayesethi ubani ongithintile na noPetro wathi awu bonke uyakuthinta wathi kodwa ngibe buthakathaka kuphumile amandla kimi futhi waqalaza phezu kwezithameli waze wathela isifazane omncane futhi wamtshela inkathazo yakhe nokuthi kukhona kwakhe kwakumsindisile niyazi ukuthi lelo yibhayibheli na ngabe ibhayibheli liyasho yini ukuthi nguyena izolo namuhla naphakade ngabe umbhalo uyasho yini ukuthi ungumkristu omkhulu khona manje onokuzwelana nobuthakathaka bethu na uma engumpristu omkhulu futhi engathintwa ngokuzwelana nobuthakathaka bethu nompristu omkhulu ofanayo uJesu ofanayo ubengeke enze ngendlela efanayo na ngakho khulekani nina ningenawo amakhadi ongeke ube semsamo noma onamakhadi noma ngabe kuphi khulekani nje futhi nibuke ngapha futhi wena yithi Nkosi Jesu ngiyagula ngeke ngibe phezulu lapho emsamo futhi qinisekisa izwi lakho kimi kulobo busuku thinta umzimba wami futhi ngazise ngekathi sazi ukuthi umoya ulapha nomoya wakho ungitshela ukuba ngikukholwe nomoya wakho ukumfoti Branham makaphenduke futhi athi kimi njengoba wenza owesifazane emthonjeni ngizokukholwa njengoba wenza kwesifazane owathinta ingubo yakhe ngizokukholwa bonani uma engumpristo omkhulu manje ngiyacela ningayaluzi okwemizuzu yembalwa elandelayo lokhu kuzosho ukuthi uNkulunkulu uyaphila yini uma lokhu kungesilo iqiniso khona ke izwi lakhe alisilo iqiniso uma lokhu kuyiqiniso lonke izwi liqinisile Sawubona mnumzane manje ngokushesha le ndoda lapha angikaze ngiyibone angiyazi futhi uma lokho kunjalo ukuthi sizihambe komunye nomunye phakamisa isandla sakho angikwazi angikaze ngikubone lesi isikhathi sethu sokuqala sokuhlangana bese kuthi ke kuyoba njengenkosi yethu nje eyathola uFilipu wafika futhi wathola uNathaneyeli futhi wamletha kuyo manje uma ngithi uyagula ngibeke izandla phezu kwakho hamba usinde ubungakungabaza lokho kodwa uma inkosi uNkulunkulu izongembulela ukuthi yini oyizele lapha noma enze into ethize njengoba enze eBhayibhelini khona ke ulapha niyabo bekungeke kube yimi ngoba angikwazi angazi muntu kulendlu ngaphandle kukamfowethu Lloyd Sweet uDokotela Veli uBilly ubelapha umfana wami ngiqagela kasekho kodwa lamadoda amabili emi lapha lomculi ohlezi khona lapha angilazi igama lakhe Kodwa ube nathi emkhankasweni wangaphambili ngokwazi kwami yilokho-ke wonke umuntu engimaziyo esakhiweni kodwa uNkulunkulu sazi sonke. Uma iNkosi uNkulunkulu izokwenza lokhu kuzofanele kube isimangaliso ngoba yikho indlela ezweni engingakwazi ngayo. Nasi isandla sami, iBhayibheli lami, angikholelwa ekufungeni kodwa angikaze ngiyibone leyo ndoda empilweni yami. Okokuqala ukuba size sibonane ngokwazi kwami kwanoma yini, futhi lokhu mayelana neqiniso lokwazi nina nonke yiba ngufakazi walokho angikwazi. Kodwa uNkulunkulu okwaziyo, uma izokwembula kimi into ethize owaziyo ukuthi angiyazi, uma bekuyoba khona noma yini ngawe, khona-ke ubuyoba nelungelo lokukholwa ubungeke na? Bangaki ezethamelini abebeyokwemukela na? Ngiyabonga.
This is your service. I'm waiting for you.
Manje baba kukuwe, lena yinkonzo yakho, ngilindele wena. Amen. Uthi ulindeleni na? Nisibonile sithombe salensika yomlilo eyahola abantwana bakwa-Israyeli ngenkathi lapha emhlabeni, ngenkathi sesihlahleni esivuthayo, yayinguKristu. Bonke abafundi beBhayibheli bayakwazi lokho. Ngenkathi lapha emhlabeni wathi ngangino engakabibikho u-Abrahama ngikhona ungenguye, wayesesihlahleni esivuthayo, wathi ngavela kuNkulunkulu ngiya kuNkulunkulu. Ungena evela ensikini yomlilo, wenziwa inyama futhi wakha phakathi kwethu esimweni sendodana kaNkulunkulu uKristu. Wafa wembelwa, wavuka futhi nensika yomlilo efanayo yabuya phansi kwegama likaJesu, umoya ongcwele esendleleni ebheke ezansi eDamaseko. UPawulu washaywa walahlwa phansi ukukhanya kukhanya ebusweni bakhe. Wathi, Sawuli, ungizingelelani mina na? Wathi, ngubani wena Nkosi na? Wathi, nginguJesu. Lowo ngumbhalo na? Awu, manje-ke uma lona kungumoya ongcwele ofanayo owawukhona ngalolo suku, uJesu ofanayo, umvini ofanayo, ubungeke uthele isithelo esifanayo uma kungumvini ofanayo na? Ngizoba nani, ngibe kini? Manje uNkulunkulu uvula amehlo ethu ukuze sikwazi ukubona. Manje uma besalizwa iphimbo lami phakathi kwami nendoda, kufika lokho kukhanya, manje ngiyayibona indoda. Efuna ngikukhulekele ikakhulukazi ngokuzwa, izindlebe zayo azisezwa. Lelo iqiniso, niyabo, isengangiphendula, niyabo, futhi selokhu kade imi lapho ubuzwa kangcono ngaso sonke isikhathi kunjalo. Phakamisa isandla sakho uma lokho kunjalo. Niyabo, isebukhoneni bukaKristu nje, hayi mina manje lokhu. Wena uthe ukuqagelile mfowethu Branham, Nkosi mayibe ngumahluleli. Bekufanele kube nento ethize yokubangela lokho. Lokho wabangelwa esimweni esisekhaleni lakho, inkathazo yikhala yakwenza waba isithulu. Uyangikholwa ukuthi ngiyinceku yakhe na? Uyakholwa ukuthi umoya wakhe ulapha manje na? Igama lakho ngumnumzane Nilon. Buyele ekhaya, usunakho ukuzwa kwakho, uNkulunkulu ukuvuzile. Asikho isidingo sokumkhulekela, ukukholwa kwakhe kumenze wasinda. Niyabo, siyizihambi komunye nomunye mnumzane, iminyaka ehlukene, sazalwa mhlawumbe siqhelelene ngamamayela futhi sibonana okokuqala. Manje hloniphani ngokuzithoba ngempela. Impela si othandekayo wami, mngane othandekayo, anginandlela yokwenza lezo zinto. Ngabe amehlo akho avulekile ukuqonda ukuthi iNkosi uJesu ofanayo emoyeni ulapha na? Ubaba wami ubeyophila, mhlawumbe ubeyoba ngutanga yakho. Wo, benginganikela kanjani ngakho konke ukuba benginezigidi zamadola ukubona ubaba hayi wami emi lapho kanjalo kanye. Kodwa usehambile manje wayenkazimulweni. Ngiyakulandela ngolunye usuku, ngilapha kuphela ukuzama ukusiza. UngumKristu mnumzane, ungumKristu. Ubungaba ngumpiki inkolo noma umkhohlisi, kodwa ungumKristu ngoba umoya wakho uyangena kulolu gcobo lwengelosi yeNkosi. Futhi uyazi ukuthi kukhona okwenzekayo. Uma lokho kunjalo, phakamisa isandla sakho ukuze abantu babone. INkosi uNkulunkulu inhle kakhulu, angikwazi angazi lutho ngawe, kodwa khona manje ugcobo lukamoya ongcwele lungembula kimi ukuthi yini inkathazo yakho noma ukuthize ngawe. le ndoda iphethwe yi futhi isimo sendlebe kusendlebeni yayo bese ukuthi ke unethumba entanyeni yakho.
You're not from this city. You're not from this nation. You come from the
Bunjalo usuye owakuleli dolobha, usuye owakulesi sizwe, uvela eMpumalanga ngapha, uvela eNew Brunswick eCanada. Igama lakho uyakhole ukuthi uNkulunkulu ubenge ngitshela ukuthi ungubani njengoba wayemazi uPetro na bekuyokusiza na kulungile mnumzane. Igama lakho nguGeorge Robertson, lelo yiqiniso kunjalo na. Manje yiba ye uphulukisiwe mnumzane, awuzokudingeka ukuba ube nokuhlinzwa kwakho, uNkulunkulu kuphulukisile. Ungeze na hlonipha ngokuzithoba ngakho konke dadewethu othandekayo, okungukuthi ungudadewethu ungumKristu. Ngokuba kuthe nje ngingakubuka nanko umoya wenkosi. Futhi lesi isithombe esihle seBhayibheli sikaJohane ongcwele wesine, owesilisa nowesifazane abahlangane kokuqala. Ngowesifazane emthonjeni uJesu wamtshela ukuthi inkathazo yakhe yayikuphi, futhi wathi leso yisibonakaliso sikaMesiya. Bekungaba ukufanayo kuwena, bekuyoba njalo. Uphethwe isimo sokwethuka okwesabekayo. Naleso simo sokwethuka sikunike inkathazo yesisu. Unenkathazo yesisu yisimo emgudwini wokudla obufana nesilonda sangaphakathi, futhi ngoba lapho udla noma uphuza into ethize njengoyekhofi liyazwela lingena emlonyeni wakho kanjalo njalo. Bese kuthi ke unento ethize enhlizweni yakho oyikhulekelayo, uyabo impilo yakho ubungeke kufihle manje uma kudingeka ukwenze, uyabo usebukhoneni bukaKristu, hayi mina uKristu. Ukhulekela omunye umuntu, lowo muntu uyisithulu. Kunjalo leyo indodana yakho uyakhole ukuthi izophulukiswa na. Khona ke hamba futhi ukwemukele. Njengoba ukholiwe makube njalo kuwe. uNkulunkulu akubusise dede wethu.
We are strangers to each other. I've never seen you in my life. I'll be real there.
Sawubona, siyizihambi komunye nomunye, angikaze ngikubone empilweni yami, manje ehleli phani ngokuzithoba ngempela.
There's a woman praying, she's elderly, somewhere in this building. Here she is.
Kukhona isifazane okhulekayo, usekhulile ndawo kulesi sakhiwo. Nangu, uhlezi khona lapha nesichibi esweni lakhe, angikwazi ninikazi. uNkulunkulu yakwazi uma ngingakwazi vayizelisa isandla sakho ukuze abantu babone ukuthi angikwazi, kodwa ubuhlezi lapho ukhuleka. Nkosi, ngithinte kulobu busuku. Kunjalo inkathazo yakho, ubugula kakhulu unezifo ezelakake nayo, futhi into enkulu engalungile kuwe yinkathazo yenhliziyo. Usanda kuphuma isibhedlela nawe, lowo nguyisho kanje inkosi, ungesabi, ukukholwa kwakho kukuphulukisile, mkholwe. Ngifuna ukubuza omunye umuntu, ubuze wesifazane intatheli noma ngabe ubani omfisayo, ubone ukuthi ngake ngambona yini. Uthinteni na? Akazange ngithinte, uqhele ngamafiti angamashumi amabili kimi noma amashumi amathathu. Uthinteni yena na? UmKristu omkhulu, uKristu lo onesithombe sakhe lapha, futhi ngomoya uyaphendula. Angazi ukuthi esifazane noma bekuyini indaba yakhe, bengingeke ngakutshela. Indlela kuphela engike ngazi ngayo yilama tape lapha, kungumbono. Wakhuluma kwesifazane ohlezi eceleni kwakhe ngaleyo nkathi, nalowo wesifazane uyakhuleka naye. Uyangikholwa ukuthi ngiyinceku yakhe nenekazi na, ukhulekela into ethize nawe ohlezi eceleni kwalo. Uma uNkulunkulu ezongitshela ukuthi iyini inkathazo yakho, uzongikholwa na? Uma ngingakwazi, phakamisa isandla sakho. Uma uzongikholwa ngayo yonke inhliziyo yakho, leso sifo samathambo sizosuka kuwe. Yilokho obukhuleka ngakho, isifo samathambo. Uma lokho kunjalo, vayizelisa isandla sakho, manje sikuhambile kuwe. Ukukholwa kwakho kukusindisile. UJesu Kristu nguyena izolo namuhla naphakade. Uyini nekazi engizoliyikhulekela ngokulandelayo na? Angikwazi, kodwa uNkulunkulu uyakwazi. Uma ezongitshela ukuthi uze ngani lapha, uzongikholwa ukuthi ngiyinceku yakhe, ukholwe ukuthi ngumoya wakhe na? ngingomuntu nje ayikho indlela yoku okokuqala ukuba size sibonane manje uxolo niyabo ngifanele nje noma phi lapho kunabantu phandle lapho abakholwayo kulikhuni nje ukubamba ulayini baningi kakhulu abakholwayo niyabo.
You're suffering with the trouble of artery. Right. Besides that, you got.
Now, kupetu inkatazo yemitambo yekazi kunjalo ngapandlo galoko unamehla mabi ugubona kwakho uguya kwehlulekisa unokwethuka ngokwedlulele.
You're not from here either.
Futhi kunjalo awusuyo lapha nawe ungowase Canada.
Miss Coffin, that's who you are. Return home, your faith is to you.
Kunjalo nkosikazi Conklin, uyilawo buyele ekhaya ukukholwa kwakho kukuphulukisile.
Do you believe with all your heart?
Uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na kunomoya kwesifazane onqabula isakhiwo. Ngeke ngaphulukisa, ngisuye umphulukisi, ngiyinceku nje yomphulukisi, kodwa kukhona umuntu kule ndlu okhulekayo khona manje ekhuleka ngokumangalisayo. Noma iqembu likhulekela umuntu othize ophethwe yinto efanayo ophethwe yiyo, uyaphuphutheka ngamehlo akho. Yintombazane ehleze emuva ngapha ngasemuva futhi ukhulekela umngane wakho ophuphuthekayo, angikwazi ukuphulukisa. Uyamkholwa uNkulunkulu na asikhuleke. Nkosi, lo moya omubi kakhulu, kodwa Nkosi, isolo komoya malivulwe manje ukubona inkazimulo kaNkulunkulu. Futhi kwangathi leli dimoni lomumpumputhe lingasuswa ngokuba ngikucela egameni likaJesu. Amen. Manje ngibukeni futhi, kwehlukile manje, akunjalo na? Phakamisa isandla sakho uma kwehlukile kunakho kubona kwakho. Wethemba ukuthi uzohamba futhi ukuthela ngendlela nje okukholwa ngayo nabanye futhi. UNkulunkulu akubusise. Hloniphani ngokuzithoba ngempela, ngiyacela hloniphani ngokuzithoba ngempela. Angikwazi mnumzane, ngiba buthakathaka kabi kabi nokho. Ngiyabo imibono ngenza ngibe buthakathaka. Uma uJesu indodana kaNkulunkulu owesifazane oyedwa wamthinta wayesethi ngibe buthakathaka, kuthiwani ngami isono esisindiswe ngomusa na? Bekungeke neze kwenzeke ukuba bekungesikho ukuthi wathi eminingi kunaleni yakuyenza. Angikaze ngikubone mnumzane, sobabili singabantu ababoshelwe ephakadeni. Uma bengingakusiza bengiyokwenza. Uma uKristu belapha nezami nalezi zingubo angipha zona, ubengeke. Uma ugula angazi ukuthi udinga ukuphulukiswa, ungahle ube ngowomunye umuntu angazi. Kodwa uma ubelapha egqokele lezi zingubo, ubengeke yakuphulukise. Uma ugula, ubengakutshela ukuthi wakwenza futhi enze into ethize njengoba enza ukukwazisa ukuthi kwakunguye. Kunjalo uphethwe iqolo lakho, awusuyiwa lapha, ngowase Canada nawe. Ungumshumayeli nawe, qhubeka uye ekhaya ukukholwa kwakho kukuphulukisile. Khona emuva lapho ekugcineni kohlu ngenxa yesifo sobuhlungu bamatshe into, uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokusindisa nenekazi na? Uhlezi emuva ngqo lapho cishe uhlu lwesibili emuva ekugcineni kohlu ukhuleka isifo sobuhlungu bamatshe into, uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na? Uyakukholwa na? Unezimbali ezincane nxa zonke ngaphezulu kwesigqoko, inenekazi lincane lihlezi lapho, uyakholwa futhi uyakwemukela na? Kulungile, phakamisa isandla sakho khona-ke. Kulungile, hamba uye ekhaya uphile. UJesu Kristu uyakusindisa. Nginipho selenselelo ukuba likholwe iqiniso. Kanjani ngawe ezethameleni, ungakholwa na? La kukona lapa, ngaguleli ninegazi, kona lapo, upetwe inkatazo ya mani ninegazi, inkatazo ya besifazane, ninegazi, elingane, lifage, isikogo, esingane, simtope, unjalo, uyakholwa ukuthi uJesu Kristu uzokusindisa na, angikwazi, ngiyakwazi na, kodwa unokuvuza, okuphuma kulokho, ngiyakubona endlini yokugezela, okuyikho, ubovu, esibeletheni sakho, okungaya emdlavuzeni, kodwa ngeke, ukukholwa kwakho, kukuphulukisile. Hamba uye ekhaya usisindile kuphela kwakho kuthinte uNkulunkulu. Uyakholwa na uhlezi khona lapha ekugcineni ninikazi nendoda umgaxe ngengalo ngumkakho. Lokho ngokuthi omunye wenu unokwethuka nomunye inkathazo yenhliziyo kunjalo uyakwemukela ukuphulukiswa kwakho na. Phakamisani izandla zenu umani kwemukela kulungile uNkulunkulu akubusise. Hamba uye ekhaya futhi uphile. Kunabaningi phandle lapho abaphethwe inkathazo yakho ninikazi, kodwa isifo sikashukela silutho kuNkulunkulu ukuba asiphulukise. Uyakholwa ukuthi angakuphulukisa lokho na ngenhliziyo yakho yonke na? Wonke lowo ophethwe isifo sikashukela sukubani nime ngezinyawo zenu khona manje, sukubani nime ngezinyawo zenu, wozani masinyane impela yonke indawo, ndawo zonke ngizonikhombisa ukuthi uNkulunkulu angenzani. Imali ngezinyawo zenu nje umzuzu. Yima khona emuva lapha umzuzwana nje, thola lona. Wonke lowo ophethwe ukwethuka sikubani nime ngezinyawo zenu umzuzwana nje. Kudonsa kanzima nje ezethamelini angikwazanga. Bukani lapha niyabo, nonke niyakholwa kanjani niyabo, bengingakusho kanjani lokhu nalokho nalokhu nalokho, futhi nje kukuyo yonke indawo niyabo. Nonke nina nifuna umkhuleko futhi niyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokuphulukisa. Imani ngezinyawo zenu. Uyakholwa ukuthi uKristu uyaphila na? Uyakholwa ukuthi usenguye na? Ngabe amehlo akho avulekile manje ukuba ubone na? Bangaki abathi uNkulunkulu amehlo ami avulekile? Phakamisani izandla zenu kanje kuye, amehlo ami avulekile Nkosi, ngiyakholwa ukuthi indodana kaNkulunkulu nathi. Manje nisakhuleka ngendlela yenu, ngizocela uNkulunkulu ukuba le enze konke ukungabaza kusuke endlini. Khona ke ngifune nonke ukuba nisukume nime ngezinyawo zenu futhi nimbonge, futhi ngizonimemezela ukuthi niphulukise egameni lika Jesu Kristu uma nizongithobela. Nkosi uNkulunkulu mdali wamazulu nomhlaba, mqaliso wokuphila kuphakade nomnikezeli wazo zonke izipho ezinhle, thumele izibusiso zakho phezu kwalaba bantu. Sathane, oh ngemfundo nangezinqubo zezwe uphuphuthekise abantu iminyaka, kodwa uyatyalulwa, asikwemukeli wena. Sisho ukuthi wehlulwa eCalvary ngenkathi uKristu efa wabuye wavuka, futhi wawundulwa onke amandla owawunawo, awusenawo amandla asele, ngumkhohlisi nje. Futhi sivezobale ukukhohlisa kwakho egameni likaJesu Kristu ngegunya lengelosi kaNkulunkulu osiyale ngalo mhlangano. Phumani kubantu. Nonke ninabomoya bezifo, futhi bayekene abantu egameni likaJesu Kristu. Sukumani nime ngezinyawo zenu manje, futhi ninike uNkulunkulu udumo. Ngimemezela ukuthi niphulukisiwe egameni likaJesu Kristu.